masiqhubeke simile ngoku ithutyana ngelixa sithandazayo, masithobiseni iintloko zethu.
Lord, we are happy this morning
Nkosi,
to be back in the house.
Siyavuya ngalentsasa ukubuyela endlini
kaThixo
kwenye inkonzo. Kwaye siyathandaza Thixo okokuba uya kusilungisa ngalentsasa ngazo zonke iimpazamo zethu. Sibonise indlela othe wayanyula ukuba sihambe. Kwaye usinike kolwababalo lwakho nothando ukuze sibe nokulandela ezo ndlela nemiyalelo ngeentliziyo zethu zonke. Ukuze sifunyanwe ngolwasuku kuKristu singatyholeki. Ngokuba siyakholwa Nkosi ukuba ukubonakala kwakhe kukufuphi. Siyazibona zonke iimpawu athe ziyakwenzeka nje ekuzeni kwakhe ngoku zizaliseka. Kwaye ngovuyo sikhangele elo thuba. NjengoAbraham wakudala owakhangela kunyana wesithembiso. Kwaye ebona loo miqondiso yokugqibela kaThixo isihla isiza emhlabeni. Ngoko wazi ukuba akusayi kuba kudala afike unyana. Kwaye ngoku siyabona iphinda kwakhona. UYesu wasixelela ukuba xa ezi zinto ziqalisa ukwenzeka, ukuba siwaphakamise amehlo ethu, okokuba intlangulo yethu yayisondela. Ukuthingaza kwamaxesha, ukuxinezeleka phakathi kwezizwe, izinyikimo zomhlaba kwindawo ngendawo, lugquma ulwandle, besifa abantu luloyiko. Siyaqonda ukuba sikulayure, xa izizwe zingazi emazikwenze. Enye imfazwe iyeza, kukhangele kanjalo, enjani ukubambi into yakuba yiyo. Ihlabathi lihlakazeka, inzululwazi zithi into ethile embi isondele. Siyayibona iBhayibhile ithetha ngako oku, ngoko Nkosi sincede namhlanje sime kule ndlu yezilungiso. Size sithabathe imiyalelo esuka kuThixo wethu ukuze sibheke phambili kule yure yobumnyama, sikhanyise ukukhanya, ngokuba kusenokuba lithuba lethu lokugqibela lokwenza oko. Ngokuba sikucela oku egameni likaYesu nangenxa yakhe. Amen. Hlalani phansi. Ngokuqinisekileyo ndikubalela oku inyhweba enkulu kakhulu ukuba lapha emnxubeni ngalentsasa. Kwaye ndixolisa ngokuba singabi nagumbi lokuhlalisa apha lenu. Kwaye indawo igcwele kwaye kumiwe kwindawo yonke ngaphandle. Ninabantu ngaphandle ngoku ningakuva oku kunomathotholo wenu. Ndilibele. 55 ukuya kumashumi amahlanu anesixhenxe. Ninabantu bangaphandle kunye nabangaphandle kwiindawo zokumisa izithuthi nasezitratweni, ningakuva okunomathotholo wenu phakathi kwamashumi amahlanu anesihlanu kunye namashumi amahlanu anesixhenxe ekucofeni kwakho unomathotholo. Ke sizamile bendibuya gxebe ukuza apha ukuzama ukuba malunga neshumi leentsuku yemihlangano yokuthetha kwisihloko sezibetho ezisixhenxe zokugqibela. Ngoba phakathi kwezo zibetho ngamaxilongo, kwaye bendinixelela kwixa ndandiza kushumayela kumaxilongo asixhenxe okokuba ndiyakuwazisa kunye nezibetho nezifo. Kwaye ndiye ndacinga iyakuba lixesha elihle ndisandula ukubuya ukusuka eAfrika, kwaye abantwana bakhange babe nekhefu labo. Ngwengwe yam encinci uJoseph ngahlobo luthile kancinci wafumana ithuba ivekana izimbalwa zokufunda ekufundeni kwakhe. Uphumelele kakuhle kodwa ebengekho semgangathweni, ngoko simgcine Tucson ke xa bendiseAfrika. Waya ekufundeni kwakhe waza waleqisa kuko kwisikolo sasemini. Kwaye emva koko siyabuya, kwaye ndacinga ngelixa abantwana babekwikhefu labo ndiyakuba nomhlangano omncinci apha kunye nabantu ndize ndishumayele le miqholo. Kodwa xa sifika apha sifumanise ukuba asinakulifumana iholo lemihlangano lesikolo. Kwaye ndazile ukuba umnquba wawunganelanga ukuhlalisa abantu nokubenza bahlale kakuhle ngendlela abafanele ngayo xa ndinalo myalezo. Ngoko ke kufanele senze amalungiselelo ahlukileyo. Kwaye endaweni yokuba neshumi lobusuku ebesilicebile nokuba nabo. Kwaye ndiyenze nje inkonzo ezimbini ngacawa nganye, ngale cawa, icawa ezayo kunye necawa elandelayo, inkonzo ezimbini. Ke zange sipapashe. Kwaye emva koko ukuba nabani na ove ngandlela ithile kokuba imihlangano iza kuqalisa ngowamashumi amabini anesibhozo kwiholo lemihlangano lesikolo ukuba uThixo uyivumele. Kulungile, ukuba unazo naziphi izihlobo kwaye uqeshe indawo kwiindawo zokuhlala, ndiyayibhangisa. Ndiyabona ngokuba oko bona asinandlela ilungileyo yokuba nawo, abanako ukufumana amaholo emihlangano esikolo. Kwaye ngoku ndifuna ukuthetha nje kwiinkonzo zobuvangeli kusasa ngecawa. Kwaye ngecawa ebusuku ndifuna ukuba nomthandazo ngabagulayo. Kwaye siyathemba ukuba uThixo uya kuhlangana nani bantu abagulayo. Andazi ukuba uBhili uza kwenza njani ningani, ndicinga kukhutshwe amakhadi okuthandazelwa, okanye ngenye indlela zokulawula irhamente. Kodwa siyakwenza konke sinakho ukuthandazela wonke umntu kwezi veki zintathu zizayo esifuna ukuba neenkonzo, ukuba intando yenkosi. Kwaye ngoko ngamaxesha amaninzi kukho udliwanondlebe lwabucala, umntu othile ufuna nje ukukubona umzuzu kwinto ethile okanye into ethile efana noko. Kwaye siza bangaphi apha abafuna udliwanondlebe lwabucala, masibone izandla zenu. Wow, ngubani ongafuniyo? Ke ngoko siya ngahlobo luthile kuya kuba nzima ukuwafumana. Ke bhala isicelo sakho uze usithumele zibe kuBhili ngoko ndizifumane khona phaya. Kwaye ngoku uyakwazisa malunga, ndiyaqikelela amakhadi okuthandazelwa nanini na apho aya kunikezelwa khona. Bangaphi abazalwane bethu abalungiselelayo abakhoyo apha ngale ntsasa? Asikhange sibe nathuba, andiqikeleli. Ingaba nibaqondile abanye babo? Bangaphi abalungiselelo abalapha ngale ntsasa? Ningaphakamisa nje izandla zenu okanye nime. Masibone bangaphi abalungiseleli abasebandleni ngale ntsasa. Kulungile, kuhle. Ndibulela inkosi ngala madoda. Ndinqwenela bendinexesha lokuqonda ngamnye kubo, kodwa ndiqinisekile niyababona, kwaye uThixo uyabazi kulungiselelo lwabo. Kwaye siyathandaza ukuba uThixo abasikelele ngokukhulu. Kwaye kukho mathandabuzo abaninzi babo bazivalile iinkonzo zabo ukuze babe lapha. Umzalwane uJunior Jackson kunye ndiyaqikelela umzalwane Don Rodel. Kwaye kukho olu sasazo luza emabandleni abo. Kwaye emva koko kananjalo phezulu eNew York nakwezinye iindawo ukunqumleza ilizwe. Oku kungomnxeba wabucala ukuya kulo lonke ibandla ngale ntsasa. Ndinovuyo lokubona umzalwane uRichard Blair ehleli apha. Ndifunde nje incwadi yezinto ezinkulu athe uThixo wazenza phakathi kwabantu phaya. Ngomnye umhla ndiwo ndiqondayo ndingaba ndiphosisile, mzalwane uBlair, ukuba ndinjalo ndilungise. Wayesebenza enceda indoda ibophelela isikhoji okanye into ethile, ndiyakholwa yayisiso, ndifundile incwadi leyo. Baze bagqwetha ukuthile, kwaye ngenye indlela sakhuphela umbane emanzini apho inkwenkwe encinci yayikhona. Enye indoda yayisesayo isikhoji, inkwenkwe encinci yayo nje umfanyana omncinci, wayibulala inkwenkwe encinci. Kwaye isisu sayo sikhukhumele, siyakwazi ukutshiswa ngumbane ukuthi xa besifa yiloo nto yenzekayo. Amehlo ayo ejamile, amazinyo ayo adibana. Yabaxakanisa abazalwane kakubi kakhulu. Umzalwane uBlair uthi wacinga ukuba angandifumana ndaweni ithile ukuze ndiyithandazele. Kodwa wakhumbula ibikukuba naphi na ababini okanye abathathu behlangene egameni lam, ndiphakathi kwabo. Kwaye uyise waqobola iminwe yakhe ezama ukufaka iminwe yakhe emlonyeni omncinci wenkwenkwe ukuvula. Kwaye baguqa baza baqalisa ukuthandaza phezu kwenkwenkwe encinci yaza yabuyela ebomini kwakhona. Ingaba oko bekuyinyani, mzalwane uBlair, omnye wabathembekileyo babazalwane apha? Oh, inkwenkwe encinci ilapha. Kulungile, bulela inkosi, ilungile loo nto. Singathanda ukuba ume, mfo wam. Ngoku sibulela inkosi ethandekayo ngoku. Ingaba nguyise wenkwenkwe encinci? Nguyise, injalo loo nto. Kwaye nangu umzalwane uRichard Blair. UThixo wethu unako ukwenza nantoni na, ewe mhlekazi. Wathembisa. Siphila kubukho obungcwele bomkhulu ozukileyo ubawo wasezulwini. kwaye zonke izinto esi zinokwenzeka ukuba nje sinokuyikholelwa. Niyabona kwenza ntoni okuya, yintoni okwayihlawulayo ngoba bomi bala ndoda okokuba ikholelwe okuya kwasindisa inkwenkwe yayo incinci. Ngoku uThixo wayenabakhonzi bakhe abathembekileyo phaya umzalwana uBlair kunye nabo ukuthandazela inkwenkwe encinci xa yayikulameko. Ewe, xa nayiphi into isenzeka, khumbula ningabantwana bakaThixo ophilayo. Naphi na ababini okanye abathathu behlangene egameni lam ndiphakathi kwabo. Kwaye kwakhona kubhaliwe, ungosoloko efumaneka eluncedo ngexesha lembandezelo. Kwaye ukuba kwakhe kwakho ingxaki, yayilaa nkwenkwe ilele phaya ifile emhlabeni, ekutshisweni ngumbane okwayityhutyhayo. Ke sibulela uThixo ngale ntsasa, ngazo zonke iintliziyo zethu, ngako oku ngezi zinto athe wasenzela zona. UThixo wasikelele la madoda anyanisekileyo nawo. Ngexesha likaxakeka, elo lixesha lokujonga kuThixo. Kwaye jonga kuye, kwaye ube kubuhlobo naye phambi kokufika kukaxakeka. Siyazi loo nto ukuba sifumene inceba kaThixo, singamcela yena nayiphi into njengoko ubunokwenza nakwesiphi esinye isihlobo. Kwaye ungosoloko efumaneka eluncedo ngexesha lembandezelo. Ndidibene nje esitratweni izolo nodade kamzalwane uJohn Martin. Bendi umntu othile undimisile ezantsi esitratweni, omnye wagqitha wawangazelisa isandla sakho. Ukubuyela ekhaya, niyazi, ubona abantu ndaweni zonke besima kwaye beqhawula izandla nanjalo njalo. Kwaye eli nenekazi, ndiyakhumbula, bandibizile ngekudala apho umntu othile walibetha ngasemva emotweni kuphuka ithambo lomqolo kwaye konke ukunyuka nokuhla. Wayeza kukhubazeka ubomi bakhe bonke. Uhleli kule ntlanganiso ngale ntsasa esonwabela ubukho bukaThixo. Bendithetha nje naye egumbini, ndifuna ukuthandaza kunye naye kwakhona. Kwaye waye ulapha ndaweni ithile, ndiyaqikelela kakwazanga ukubuyela ngaphakathi. Kodwa apha ngokuqinisekileyo uhleli apha phakathi kwethu, injalo loo nto. Ungema nje komzuzwana dade ukuze abantu babe nali inenekazi athe ugqirha kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo alisokuze liphinde lihambe, ithambo lomqolo luphukile nento yonke kutyobokeni tyobokeni kwaye nanko emile ephelele. Niyazi iBhayibhile ithe kwaye zange babe nanto yokuthetha ngokuchaseneyo nayo ngoba umntu wayeme phakathi kwabo, injalo loo nto. Nantsi inkwenkwe encinci ebuyiswe ekufeni kwaye nanko umfazi onethambo lomqolo eluphukileyo emile phakathi kwethu, isandula ukwenzeka. Ke usenguye izolo namhlanje naphakade. Malibongwe igama lenkosi. Indlela bekufanele sivuya ngayo yokuba siphila ebukhoneni bakhe kwaye sisazi ukuba ngosoloko ifumaneka eluncedo ngexesha lembandezelo. Kuluvuyo ukubona umzalwane uVeli, umzalwane uMartin, abanintsi abalapha kule ntsasa. Inkosi inisikelele bazalwane ngokukhulu. Ngoku ndiyazi akupholanga kakhulu apha kunye naso sonke esi sihlwele. Kodwa noko xa bendishiya iTucson ngenye imini ibimalunga nekhulu elinesine okanye isihlanu. Kwaye phantse inzulu zobusuku ibingamashumi asithoba anesihlanu. Kwaye oku kuvakala kumnandana kum. Kwaye ephakha bathi ibilikhulu elinamashumi amane ngolwesihlanu phambi kokuba sihambe. Kwaye ungafane ucinge kushushu kangakanani oko kakade phaya kusentlango. Kwaye ngoku ezicaba zintathu zilandelayo namhlanje ishumi elinesihlanu, ndiyakholwa ingaba injalo okanye ishumi elinesithandathu, ishumi elinesihlanu ayinjalo, ishumi elinesibhozo kunye namashumi amabini anesibhozo kunye nokuqala ku-August ingaba injalo. August amashumi amabini asihlanu, ishumi elinesibhozo, amashumi amabini anesihlanu, nokuqala kuya kubakho inkonzo emnqubeni. Musani, niyazi, nifumane ngokungaphezulu, kwaye ngoba uyabona asinakufumana kungaphakathi okulapha ngoku, ngaphakathi, uyazi, kwaye iba mandundu, buya nje ukuba unakho. Kwaye ndilapha ukuza kuhlanganisa amathenjwa. Ngahlobo luthile, ndiba nokwalelwa kwiindawo zokubamba umhlangano, xa ndiziva ndikhokelwa ukuba ndibe nawo. Kwaye ndicinga ndiyakucela ukuba asinakho na ukufumana intente yethu size simise size sihlale nje phaya niyazi siphumela apha kwindawo yebhola okanye ngaphandle efama size sisuse kwindawo sise kwenye indawo njengokuba inkosi iya kusikhokelela. Kwaye ndiva ukuba koko iza kukwenza niyazi kukho umbono malunga noko. Kwaye ndiyacinga kungaba sisizathu oko kusenzeka ngoku niyazi ngamaxa amaninzi sicinga ukuba kubi kakhulu ukuba izinto ezithile zisenzeka kodwa niyazi oko kungaba nguthixo yabona ekuqhubela kwezi zinto xa ayitshiloyo uya kuyenza kubusuku bombalo obugqithileyo abanintsi benu nje malunga nenyanga phambi kokuyapha ngaphaya eAfrika abanintsi benu mhlawumbi banayo iteyiphu kuni nina bantu bafumana iteyiphu ukukhetha umtshakazi yashunyayelwa eCalifornia imizuzu yokugqibela ela teyiphu andikhumbuli tu ndakhe ndaphaya kodwa umoya wenkosi weza ngendlela ithile ndandibohlwaya bona ngendlela ababephila ngayo nababesenza ngayo kwaye emva kokuba ivangeli ishunyayelwe kwaye idandalazisiwe phambi kwabo ngeyona ndlela kwaza ngesiquphe umoya oyingcwele wathetha wathi Capernaum yabona umzi ozibiza ngegama lengelosi leyo yiLos Angeles wena uphakanyiselwe ezulwini kodwa wathotyelwa esihogweni yabona kwaye emva kokuphuma kwawo utheni ndandingaphandle waza umzalwana uMosley kunye nobhili babekunye nam baza bathi babuyela emva phaya kuya kujonga kwaye umgangatho wonke kwakuzele abantu nje belele kunye nabalungiseleli kuzizijwili kwaye ndahamba ndaya kufumana isibhalo ndathi kukho into ethile malunga noko ebhayibhileni kwaye yayinguyesu ekhalimela iCapernaum zonke ezo zixeko zigudle ulwandle awathi wazityelela ngokuba wathi Capernaum wena uphakanyiselwe ezulwini uya kuthotyelwa ezantsi esihogweni wathi ngokuba ukuba imisebenzi yayenziwe eSodom naseGomoro ethe yenziwa kuwe ibiyakuba isamile nanamhlanje kwaye ngelo xesha iSodom neGomoro zazingaphantsi kolwandle kwaye kwamsinya emva koko mhlawumbi amakhulu eminyaka okanye into ethile emva kwesiprofeto sikaYesu iCapernaum ekuphela kwesixeko esigudle ulwandle awathi wasityelela unyikimo lwayintywilisela elwandle kwaye uyazi leyo yayimpendulo ethe ngqo kwiCalifornia kwiLos Angeles kwaye emva koko eTucson ngenye imini nje ndisabuyela emva inyikima inkulu yayenzekile khona phaya kwaye inzululwazi kumabonakude ziyayizoba yayisemaphepheni ukokuba umhlaba ngomnye umhla wacandeka ukusuka eLutinia Islands okanye ukusuka eAlaska ukugqonga iAlutinia Islands malunga neemayile ezimakhulu amabini ukuphumela ukuya elwandle ukubuya ukuya eSan Diego kujikeleze iLos Angeles ze kubuye ngaphandle eSan Diego kwaye itweze ii-intshi ezininzi izindlu ziwile iihotele zitshonile kwaye inzululwazi kolu luhlu lwabuzwa lwathi kulungile oku nokuzika ngomnye umhla bathi ingenzeka iyakwenzeka kwaye wasebenzisa amagama obunzululwazi ukuba indlela olwadaka lwenyikima yiloo nto ebangela unyikimo lonke eli xesha ukungqonga iSan Diego kunye nasezantsi phaya ibisoloko ingulomgxobhozo mgxobhozo wendawo kwaye ngoku konke okwayo kuyaqalisa kuqhekeka njengentlabathi izika kwaye ngoku iluqweqwe nje kwaye iyatwezeka ii-intshi ezininzi banakho ukuthatha isijonga kude kunye nento balandele olwathanda baze bawuphawule ndiyayibona apho yayikhona kwaye yatwezeka ii-intshi ezininzi ngaphezulu mhlawumbi ezimbini okanye ezintathu ii-intshi ngalamhla kwakhona kanye emva kokunikwa kwesasi profeto kwaye abo babenodliwanondlebe nenzululwazi bathi kulungile mhlawumbi ayisayi kuba ngesigaba sethu wathi ingaba imizuzu emihlanu okanye iminyaka emihlanu kodwa iza kudilika unkosikazi Simpson andicingi ukuba unathi namhlanje okanye ndibona umzalwane Fred ehleli apha kodwa andazi apho akhoyo unkosikazi Simpson wahamba waza wafumana isiprofeti endasenzayo malunga nowe-1935 okanye into ethile enjalo waza wathi ixesha liyakufika ibhaliwe encwadini endaweni ithile eyokuba ulwandle luya kutshayela indlela yalo ukuya entlango jonga uya kwenzeka ukuba lama waka emayile zesikwere adilikela kudaka lwenyikima yomhlaba aze athebeleze kuyakufa izigidi ngaxesha linye kwaye oko kuya kubangela olukhulu ugqabhuko lwamaza khumbula iyakuba ngolwandle isaltin ngamakhulu okanye amabini enyawo ukubheka ezantsi kumlinganiselo wolwandle loo manzi mhlawumbi ayakuphantse aye Tucson kunye nolwagqabhuko lwamaza lusiya lunqumla phaya kwaye ulwandle luyakutshayela indlela yalo kuya entlango izizwe ziyaphuka usirayeli uyavuka imiqondiso abayichazayo baprofeti kwangaphambili iintsuku zabentlanga zibaliwe kunye nezihlanganiso izixakaniso buyelani oonina abachithiweyo kowenu sisekupheleni kwexesha ngoku inkosi inisikelele ngokukhulu ndiqalisile ngokuyandaza ndalibala malunga nexesha siza kunyamalala kwamsinya msinya kakhulu ukuya kunaphakade kakade kwaye ngoku kumarko ongcwele isahluko sesixhenxe kunye nomqolo wesixhenxe ukuzisa isiqendwana kulo mxholo ebisisandula ukuwufunda kwizikronike zokuqala ishumi elinesithathu ukwenza isiqendu ngako oku ndifuna umarko isixhenxe isixhenxe bandinqula ngokulilize lifundisa iimfundiso eziyimithetho yabantu ngoku andazi nto ngaphandle komyalezo inkosi endinike wona kwaye kuphela endinokuthetha kuko kwaye ngoku ndiza kuthetha kumxholo ngale ntsasa ebendicinge ukuba ngokulungileyo kwaye ngobusuku ndifuna ukuthetha ku inyama ngexesha elifanelekileyo ukuba inkosi ithandile ukudla komoya ngexesha elililo kunye nendlela yokukwamkela kona ngoku ngale ntsasa ukuzama ukwenzela uThixo inkonzo kungakhange kube yintando kaThixo uThixo ongozimele geqe kwaye siyabona apha oko wakwenzayo uDavide ekufundeni isibhalo sezikronike zokuqala ishumi elinesithathu kwaye waye iinjongo zakhe zazilungile kodwa uThixo akasiniki mivuzo ngenxa yeenjongo ezilungileyo kukho kuphela indlela enye yokukhonza uThixo leyo kukwenza intando yakhe ekuyaleleni kwakhe kwaye uThixo ekubeni engozimele geqe akukho namnye unokumxelela yena amakakwenze okanye akwenze njani wenza ngendlela aziyo ukuba yindlela elungileyo yokwenza kwaye oko kundenza ndizive kamnandi kwaye ifanele isenze sonke sizive kamnandi kwaye ndiqinisekile yenza njalo ngokuba omnye ebenokwenza ize ngale ndlela aze omnye enze iye ngalaa ndlela aze omnye ngalaa ndlela kodwa into enye enkulu kwakhona malunga noThixo akasishiyanga ngoku ngaphandle kolwazi lokuba yintoni inyaniso kwaye nendlela yokuyenza ebengayi kuba ngolilungisa ukusohlwaya ngokwenza into ebesingayazanga ukuba ibiza kwenziwa kanjani aze ngoko asiyeke sikhubeke kwinto akalulo lwahlobo lukaThixo unguThixo othetha ilizwi aze alindele abantwana bakhe balikholelwe lona kwaye ngenxa yoko uyazi okulungileyo nelixa lokwenza nendlela yokwenza sineembono zethu malunga nayo kodwa yena uyazi kwaye ngoko ukuba yena umisa inkqubo oko koko aza kwenza kwaye angasixeleli ukuba yintoni eyayiza kwenzeka kunye nendlela eyayiza kwenzeka ngayo size thina sikhubeke kuyo besiya kuba ngabagwetyelweyo ekukhubekeni kwethu okanye ukuzama ukwenza into ethile ngamnye ebeya kuthetheleleka kodwa kukho indlela enye kuphela kwaye leyo lilizwi lakhe kwaye enye into uDavide apha siyabona ukuba entliziyweni yakhe wayefuna ukwenza into eyayilungile wayengenanjongo zimbi okanye iminqweno emibi kodwa indlu okanye ityeya yenkosi yayikude ebantwini kwaye wayefuna ukuyizisa ityeya kaThixo ibuyele endaweni yayo ukuze abantu bamfune uThixo malunga nezinto abazifunayo endaweni yokuyeka nje kuqhubeke si bekungathini ukuba umzalwane uBlair kunye noyise wale nkwenkwe incinci babethe kulungile kubi kakhulu umntwana wonzakele nje wafa ndiyacinga nje into ethile yenzekile kodwa baya ngokukhawuleza kuthixo kungathini ukuba inenekazi elincinci kunye nomyeni walo mlungiselelo wevangeli kubusuku obumbalwa obugqithileyo okanye iintsuku xa elaa nenekazi lalophuke ithambo lomqolo lo ebesandula ukuma ugqirha wathi yakukhubazeka bonke ubomi bakhe bekungathini ukuba umyeni kunye nalo babenokuthi ke sithandwa siya kuzixolisa njengokuya kodwa ngokukhawuleza benza into malunga nayo baya kuthixo zingaphi izinto ebhayibhileni esinokukhomba kuzo zendlela xa abantu bangena engxakini baya kuthixo kulungile ngoko ngeentsuku zabo babenendawo enye kuphela yokuhlanganela apho babenokuhlangana nothixo kwaye apho kwakukutyeya phantsi kwegazi leyo kuphela kwendawo yokuhlangana okwangoku phantsi kwegazi isihlalo senceba sasitshiziwe ukunika inceba kumnquli okanye umceli xa esiza kucela izibongozo zikathixo kwaye uthixo wayenendlela ekhethekileyo indlela ekufanele uye ngayo nayo malunga nokuya kwaye ebengayi kwamkela enye nayiphi engenye ebengayi kwamkela nayo nayiphi into enikelwayo kuphela nje indlela ayenzileyo kungekudala ndishumayele kumyalezo abanintsi benu bayazi malunga nawo okokuba kuphela kwendawo enikiweyo apho uthixo ahlangana khona nomnquli indawo athe ndiyakubeka igama lam ukuba singafumana ibandla apho abeke khona igama lakhe ngoko siyifumene indawo wathi andisayi kunisikelela kuwo onke amasango kuphela kumasango endiyakubeka igama lam ndiyakulibeka endaweni enye kwaye kufanele nidibane nam phaya kwaye kuphela kwendawo endiyakudibana nani kuyo kwaye sifumanisile khona ngokwaphaya apho abeke igama lakhe kwaye kuphela kwendawo apho ahlangana khona nomnquli kwaye igama lakhe lalinguyesu kristu igama likathixo nguyesu kristu wathi uyesu ndize egameni likabawo wam wonke unyana uza egameni likayise kwaye uza egameni likayise kwaye akho gama limbi phantsi kwezulu alinikiweyo abantu nokuba ibizwa wisile bhaptizi rhabe ibandla likakristu nokuba ingenziwa ntoni kukho kuphela indawo enye yokuhlangana apho uthixo ahlangana nomntu kwaye kuxa ekuyesu kristu kuphela kwendawo kwaye zonke ezi zinto zindala emva apha phantsi kwetestamente endala zizekelisa oko ndifuna niyiqonde ngokucacileyo loo nto ngoku isisifundo sesikolo ngecawa ndinezibhalo kunye nemibhalo ebhalwe phantsi apha ndicinge ukuba oku kuya kuninceda ukuba niqonde njengoko zonke izinto ezindala zisenzekela imizekelo kuthi ngoku sifumana ukuba uthixo wayenendlela yokwenza izinto kodwa udavide nje kuba esikelelwe nguthixo njengoko wayenjenjalo waza waba ngukumkani wacinga nje uyakwenzela nje uthixo into ethile nakanjani wayezange ahambe kakuhle malunga nayo siyaphawula uthixo utyhila ilizwi lakhe kwelimiselwe nguye buqu kwangaphambili ixesha ngoku wayenokuwazi njani uMartin Luther umyalezo wanamhlanje ayenokuwazi njani amaRhabe wayenokuwazi njani uMartin okanye icawa yobukatoliki yayinokuwazi njani umyalezo kaMartin Luther wayenokuwazi njani uJohn Wesley umyalezo kaLuther wayenokuwazi njani uWesley umyalezo wabakwamoya okanye abakwamoya bangawazi njani lo myalezo yabona ulityhila lona kwelakhe ixesha ngokuba liyimbewu kwaye njengokuba likhula kwaye livuthwa uyazityhila yena njengobushushu belanga ukuyivula xa ithambile isentsha liyikhupha ngaphandle emhlabeni imbewu lize liyinike amagqabi ayo kwesinye isigaba selanga ilanga elishushu liyakuyibulala yona ukuba imbewu evuthwayo okanye ixesha lokuvuthiswa ke uyalilawula ilanga kwaye ulawula indalo ukuze ihlangabezane nelizwi lakhe uyalilawula ibandla abanyulwe ngelixa elingaphambili umtshakazi ukuhlangabezana nexesha abaphila kulo kunendalo ngokwayo yasixelela namhlanje njengokuba sibona izizwe zisaphuka umhlaba uzika umbhalo wesandla useludongeni sibona ibandla nemeko elikuyo siyabona umtshakazi nemeko akuyo kwaye siyazi ngendalo okokuba ibandla lilungiselela ukunduluka elinjani ukuzuka ixesha lixesha apho bonke abaprofeti ababenqwenela ukulibona leyure ngoku utyhila ilizwi lakhe kuphela kwixesha lalo umartin luther wafunda ibhayibhile enye esiyifundileyo uwesley wafunda ibhayibhile enye umartin luther ayifundileyo abakwamoya bafunde ibhayibhile enye esiyifundayo uyesu ufunde ibhayibhile enye abafarasi abayifundayo kodwa baba ukuzama ukugcina umbono ukwixesha langaphambili xa wawuvuthwa basilela ukubona iyure yabo ngoku udavide wenze kwa into enye apha uthixo utyhila ilizwi lakhe kwixesha nakulowo akhetha ukulityhila kuye uthixo ukhetha lowo alityhila kuye lona wakhetha oko ngaphambi kokusekwa kwehlabathi konke ukwenza kwakhe kwaziwa ngaphambili nguye kwafihlwa emntwini ulityhila nje njengokuba ethanda lixesha lakhe alikhethileyo umntu amkhethileyo kwaye akazange akhethe iqela okanye iqumrhwana ngumntu onyuliweyo indlela ayenza ngayo ngubani lowo unesibindi sokumlungisa aze athi ngoku unkosi wenze impazamo ngokubeka le ndoda kulungiselelo le ndoda ayikholwa njengokuba sikholwa ngubani oza kumxelela uthixo ukuba kalungisanga koku iyakuthabatha umntu obunjubaqa kunokuba ndenzile ukumxelela yena oko uyazi into ayenzayo uyazi ukuba makakhethe bani nokuba angakhethi bani yintoni amakayenze nokuba makayenze nini nokuba sicinga kangakanani ukuba umntu othile ufanelekile ukwenza umsebenzi othile uthixo uyazi ngubani ofanelekileyo ngexesha nesigaba okanye ixesha kunye nexesha elilungileyo lokuyenza kwaye owenene onyanisekileyo umkristu elenene elinyanisekileyo ikholwa kuthixo lilindela inkosi ngezi zinto linda ngolungiselelo lwakho ukuba uva ngemvakalelo ubizo qiniseka ukuba lowo nguthixo qiniseka ukuba oko kulungile qiniseka ukuba kusexesheni oko kutshoyo ibhayibhile ithe abo balindela enkosini baya kuhlaziyeka emandleni baya kuntingela phezulu ngeempiko njengokhozi baya kugidima bangadinwa ukuba bayahamba abayi kutyhafa qwalasela udavide ukumkani kasirayeli nje esandula kuthanjiswa usamueli wagalela ioli phezu kwakhe kwaye wayengumanyulwa kathixo ukuba abe ngukumkani kasirayeli kwaye ngoku udavide wafumana esi sityhilelo sokuzisa itye enkosi ayinyuse ize emzini kadavide ngoku akukho nto ingalunganga kodwa uyabona udavide waya kuyo ngokungalunganga ngoku ikhangeleka ngathi ukuba indoda enje yayingafumana isityhilelo indoda ibalulekileyo njengokhethwe nguthixo ukumkani oyena kumkani ulungileyo wakhe waphila emhlabeni ngaphandle kokristu ndiyaqikelela yayingudavide ngoba ukristu ngunyana kadavide ngoku eyona ndoda ibalulekileyo igqitywa kuthanjiswa isuka kanye ebukhoneni bukathixo yafumana isityhilelo sokwenzela uthixo into kwaye ifuna ukuyenzela uthixo kodwa isityhilelo sasiphosakele ngoku leyo yinto enkulu iyakuqubanisa nomxholo wethu ukuzama ukwenzela uthixo inkonzo ungakhange ubizelwe ukuyenza qaphela udavide wafumana isityhilelo kwaye qaphela yayingengomprofeti uNathaniel owafumana isityhilelo, yayingudavide ukumkani owafumana isityhilelo. Kungazange kubuziswe nakuNathaniyeli, akazange abuze kuNathaniyeli. Kodwa uyabona apha kwizikronike zokuqala, wabuzisa kubathetheli mawaka nakubathetheli makhulu. Akazange abuzise kuNathaniyeli, wabuzisa ebantwini, kwaye wabuzisa nakubabingeleli nabaza kwezakwalizwi baloo mhla, ababhali nabaza kwezakwalizwi. UDavide wabuzisa kuqala wathi, ukuba kona oku kuvela kuThixo, masihle siye kuyibuyisa itye umnqophiso kaThixo wethu, sinyuse iye emzini, kwaye masibuzise kuThixo phambi kokuba senze izinto. Kodwa wathi, ngemihla kaSawule bemka ekubuziseni kuThixo ngetyeya, iUrim Thummim, bemka ekuyenzeni loo nto. Wathi uDavide, ngoku masibuyele kuThixo sonke kuthi, masibuyele kwinto elungileyo. Masihle siye kuyithatha ityeya size sizise apha, sizise ubukho bukaThixo, ngamanye amazwi sizise kuwo umzi. Masibambe imvuselelo, masibuyise abantu. Kodwa wafumana isityhilelo esasikhangeleka silungile, kodwa engeyontando kaThixo. Endaweni yokubuza umthombo owayefanelwe kukubuza kuwo, wabuzisa kubaphathi mikhosi bakhe, ngokuba wayesandula kuba ngukumkani, kwaye walandela la ndlela yokucinga yokuba izikhulu zabaphathi mikhosi bakhe kunye namadoda akhe abalulekileyo. Waze ngoko waya ebandleni lenkangeleko, waze wabuza ukuba bangaba nayo na imvuselelo. Ababingeleli, ababhali, abaphathi mawaka, abaphathi makhulu, kwaye wabuzisa kubo ingaba lena ibiyintando yenkosi, kwaye bathi yayiyo. Kodwa uyabona, wasilela ukubuza kowona mthombo wasoloko wayesebenzisa wona uThixo. Yabona, wasilela ukuyifumana. Ngoku injongo yakhe yayintle, imbono yakhe yayilungile, uluvo lwakhe lwalulungile, kwaye lokuzisa imvuselelo esixekweni ababuyisele abantu emva kuThixo. Kodwa akazange abuzise ngendlela uThixo wamxelela ukuba ayenze. Yabona, kunabo bonke abantu bavuma kanye nababingeleli nokokuba ukumkani ebelungisile. Babefuna ityeya ibuyele esixekweni. Ngoku babefuna ubukho bukaThixo, babefuna imvuselelo. Kodwa uThixo akazange athembise ukulityhila ilizwi lakhe kwixesha lalo ebantwini. Akathembisanga ukulityhila lona kukumkani ngexesha. UThixo akaguquki nakancinci. Akazange athembise ukuyenza loo nto, nokuba unyaniseke kangakanani, nokuba zimbono ezilunge kangakanani, nokuba luluvo olulunge kangakanani, nokuba abantu bazifuna kangakanani ezo zinto kwaye babone imfuneko yayo. Kukho intando kaThixo ekufuneka yenziwe kwezi zinto. Yiloo nto endifuna ukuyibethelela ihle iqine, ngokuba ndifuna ukwenza oku ukuze ube nokuyibona ukuba umoya kaThixo uhleli ngaphakathi kuwe. Kwaye eso sisizathu ndilibazise ithuba elide apha, hayi ukuthatha ixesha elide lenu bantu eminxebeni nakwabaqhagamsheleyo, kodwa ndifuna niyibone. Ukuba ushiyeli ixesha, ngoko fumana iteyiphu apho ku akukhathaliseki nokuba ifuneka kangakanani, uvumelana kangakanani nawo wonke umntu okokuba yimfuneko. Kukangakanani oko ukuba kuyinyaniso, kukho kuphela into enye eyokuyifumana. Ingaba leyo yintando kaThixo? Ngoku uThixo akazange athembise ukuba uya kuzityhila iimfihlelo zakhe kookumkani bakhe, uya kuzityhila iimfihlelo zakhe ebantwini bakhe. Into ethile efana nexesha likaMikhayi, unyana kaImla, njengoko sishiya, hayi siqendwana, Kodwa elinye ixesha ukuzisa oku ngaphakathi kwaye ndikwenze kube yinyani kuwe, inene kuwe, ukuze ungayiphosi. Kwakukho ngemihla kaMikhayi, wayeyindoda elihlwempu, kwaye wayephuma kwikhaya elihluphekileyo. Kodwa u-Ahabi kumkani kwaSirayeli, njengesizwe siphantsi koThixo,
set aside a school.
Wabekela bucala isikolo kwaye wazisa abakhethiweyo abanyulwe ngesandla abaprofeti kwaye wayenamakhulu amane wabo esikolweni kwaye ngamadoda abalulekileyo. Yayingengobaprofeti nje bobuxoki, babe ngabaprofeti bamaHebhere,
genuine man,
amadoda oqobo, kwaye babe buzisa enkosini ngala madoda, kwaye ayeprofeta. Kodwa uyabona, xa amanqam enene efika, baye bonke ngabanye bengaphandle kwelizwi likaThixo nentando. Ngoba uYehoshafati wehla evela eYerusalem ukuza kuhlangana nokumkani u-Ahabi. Kwaye banxiba iingubo zabo, baza bahlala ngaphandle endleleni yesango, baza bazisa, babanyusa abaprofeti, babazisa kubo. Okokuqala wathi u-Ahabi, sinendawo phesheya phaya eRamoti yeGiliyadi, ncakasane iyeyethu. Ngoku lowo ngu-itsho inkosi. UYoshua wayabela abantu waza wayinikezela kubo, kodwa amaFilistiya ayeyixuthile. Waza wathi, naba bantwana bethu bafuna isonka, kwaye asinawo waneleyo umhlaba wokukhulisa isonka kuwo. Kwaye utshaba lwethu, amaFilistiya, ondla abantwana bawo abayedeni kuwo kanye umhlaba wathi uYehova uThixo wasinika wona. Ithe tse kanye loo nto. Waza wathi, naku thina bantu bakaThixo, sihleli apha kunye nabantwana bethu siswele, lwaye utshaba lwethu lusondla abantwana balo kumhlaba wathi uThixo wasikhupha eYiputa waza wawunikezela kuthi. Oko bekuya kuvuselela okwalizwi, akuyi kwenza njalo. Wathi, siya kunyuka na sithabathe umhlaba wethu awathi uThixo wawunikezela kuthi. Wathi uYehoshafati, ewe, ndiyakunceda, singabazalwana. UkwaJuda kwaye mna ndiseYerusalem okanye yayingendlela iphendulelekileyo. Ndiyakholwa, hayi, injalo loo nto, ndiyacinga uYehoshafati. Nakuba kunjalo, uYehoshafati wayeyindoda ilungileyo ukumkani, ilungisa le ndoda yayithanda inkosi. U-Ahabi wayelikholwa elidikidiki, ke babahlalisa. Waza uYehoshafati wathi, phulaphula, masibuzise kwinkosi kuqala, kufanele sifumane malunga noku. Yabona, ukuba uDavide wayenokwenza oko uYehoshafati wakwenzayo. Wathi, akufanelanga nasi kwenze oku, kwaye kwamsinya ekubeni engumIsrayeli. Wathi u-Ahabi ngokuqinisekileyo, ndinamakhulu amane amaHebhere njengoko sinjalo, abaprofeti bamaHebhere bombutho wethu, kwaye ndiza kubuzisa kubo bangabaprofeti. Ngoku uyabona nje wena uthi, iyandikhubekisa loo nto mzalwane Branham. Umprofeti, oh, ehe. Kwakukho omnye ngexesha likaYeremiya owathi baya kuba sezantsi phaya iminyaka emibini. Inkosi yamxelela uYeremiya 70. Wabeka idyokhwe entanyeni yakhe, waza umprofeti wayaphula uHananiya. Kodwa uyazi kwenzeka ntoni kuye, oh, ehe. Kufanele uhlale nelizwi. Ke aba baprofeti benyuka baza baprofeta, kwaye bathi, nyukani inkosi inani. Kwaye omnye wabo, ndiyakholwa, ndilibele igama lakhe ngoku, umphathi uZedekiya, ndiyakholwa. Wathi wabeka impondo zesinyithi zambini, waze wathi, itsho inkosi, ngolu hlobo, ngoku la ndoda inyanisekile. Niyakulindudula utshaba lwenu, liyokutsho kwimihlaba yalo, nize nithathe oko kokuba uThixo unikelwe kuni. andikholelwa ukuba wayengumwana anisi ndiyakholelwa wayeyindoda elungileyo ndiyakholelwa bonke abo baprofeti babenjalo wena uthi abaprofeti aha khumbula kwa eyona ndoda yayizibophelele ekubulaleni uYesu Kristu yaprofeta ngokuba yayisisikhundla sayo yayingumbingeleli omkhulu ngaloo nyaka kwaye ngenxa yokuba inesasikhundla kwaye ikweso sikhundla umoya kathixo weza kuyo okwakuthethi ukuba yayisindisiwe okanye nantoni na malunga noko kwaye yaprofeta uKhayafa ngokuba yayisisikhundla sakhe esakwenzayo oko kwaye aba baprofeti ekubeni bengabaprofeti besikhundla sobuprofeti baprofeta kwaye umoya kathixo weza kubo amadoda neziphiwo zikamoya ndiyaqonda ndithetha kumashumi asithoba nesithoba ekhulwini lakwabakwamoya kodwa amadoda amaxesha amaninzi indoda uthixo unokuqubisana nawo awanike isipho kwaye abantu bayakungundanisela kwabo bantu ukuba babizwanga ngokugqibeleleyo kwaye bethunywe nguthixo uya kubangela laa ndoda okanye laa mfazi atsho into engeyontando yakhe ngokuba abantu bayanyanzela ukuba bayenze indlela ekuye kwafuneka ndifumane owethu omncinci umalusi apha kuyo phandle apha emahlathini ngenye intsasa malunga nentsimbi yesithathu ekuseni ndathi iya kuxela umzalwana uNeville ndiyeza kuwe andenza kanjalo umzalwana uNeville wonke ubani umzalwana uNeville baprofeta ngam bandixelela oko okanye okuya yabona nimvile ethetha izinto uze emva koko zingenzeki abo balindelayo ukufumana oko inkosi efuna kwenziwe yabona ke la madoda ajonga kuyo ngendlela yenyama ngowethu kodwa yabona abazange bafumane ilizwi kunye nentando kathixo emva koko uMikhaya wehla waza waba nombono wawuphendisisa kuqala uyaqaphela wathi lindani ndinikeni obu busuku mandifumanise kwaye ngomso mhlawumbi ndinganiphendula wayengangxamanga itsho inkosi njengo ekuvumelaneni nabanye abaprofeti wathi ndiyakuthetha kuphela oko uthixo akutshoyo kwaye kusuku olulandelayo siyafumana uthixo wamxelela okuyakwenzeka kwaye yayichasene mpela kwabanye isikolo sonke yayichasene kunomnye wabo wenyuko wamkhwaba ebusweni ngenxa yoko kodwa yabona walinda emva koko xa wakwenzayo oko wathelekisa isiprofeto sakhe umbono wakhe kunye nelizwi elibhaliweyo kwaye lalilungelelene nelizwi xa umntu othile esithi bafumene isityhilelo sokubhaptizela abantu egameni likayise nyana moya uyingcwele okokuchasene nelizwi akukho namnye kubo bonke wakhe wayenza xa bathi oku owu siza kuzama kwaye oku okuya kunye nokuya nanjalo njalo kuchasene nelizwi xa besithi bona bakholelwa kwimbewu yenyoka okokuchasene nelizwi zonke ezinye zezinto zichasene nelizwi kufanele ibe kunye nelizwi kwaye exesheni ngoku ukuba uDavide wayenokwenza kuphela loo nto ityeye yayisiza kodwa hayi ngela xesha kwakungekho ndawo yayo qaphela ngoku xa behlayo ukuya kuthatha ityeya zonke izikhulu zathi le yinto yokwenziwa Davide uzuko kuthixo sidinga imvuselelo yayiyokwakwamoya ngenene namhlanje baptiz rhabe davide ngukumkani wethu nina nonke baphathi mikhosi zibanibani kunye nomphathi omkhulu uzibanibani nonjengele zibanibani baya kuba semhlanganweni wakho kutheni bathi oko eyona nto yokwenziwa davide isizwe sonke singakuwe yiloo nto ingxaki namhlanje andifuni isizwe ndifuna uthixo ukuba kukho omnye umntu omayo udavide wayenabo bonke abathetheli mikhosi wayenentsebenziswano nemikhosi yokulwa wayenentsebenziswano nawo onke amahlelo nabo bonke abakwalizwi nabo bonke wonke umntu evumelana naye kwabanjalo nakuAhabi nakwabanye esibhalweni kodwa wayengenaye uthixo ngokuba wayengaphandle kwentando kathixo ndiyathemba siya kufumana oku qaphela benza yonke into yezenkolo ababenakho mhlawumbi babeka izibhengezo kunye nento yonke imvuselelo enkulu ityeya iza kubuyiswa siza kuba nemvuselelo siza kwenza oku qaphela wathumela imvumi wathumela abantu nogwali namaxilongo kwaye benza yonke into yenkolo babeyazi ukuba yenziwa njani kwaye noko uThixo wayengekho kuyo ngandlela ithile sibona iziphinda kwakhona asinjalo bathatha zonke imvumi bathatha abadlali bogwali abavutheli maxilongo abafazi amadoda nabani na oculayo babathatha behla nabo phaya kwaye bangena kuzo zonke imvakalelo zenkolo andifuni kukutsho oku kodwa kufanele ndikutsho ke anjalo la mahlelo namhlanje abakwamoya nabo bonke bangena kuzo zonke imvakalelo zenkolo zokucula nokukhwaza qaphela udavide wakhwaza ngamandla akhe onke kwaye wakhala waze waqhuma kwaye wangena kuzo zonke imvakalelo zenkolo ezazinokubakho kwaye noko uthixo wayengekho kuyo kwaye injongo yakhe kunye nembono yakhe kunye nayo yonke yayilungile kodwa wahamba ngendlela ephosakeleyo ngayo yabona wenza zonke iintshukumo zenkolo wakhwaza wacula waba nabaculi abakhethekileyo abakhwazi abakhethekileyo nento yonke bangqunqa kumoya benza yonke into eyayinenkolo inje ngokuthile okunje ngeminyhadala yexesha lethu bafuna ukuzuzela ihlabathi kuKristu akukho into enjalo ezinkulu ezigqwesileyo imvuselelo izinto ezinkulu zisenzeka ukuba nje bebenokuqonda ukuba la mhla udlule uphelelwe kodwa bayakha iminyhadala imibutho nayo yonke into kodwa iziphumo zimalunga njengokuba zazinjalo ngexesha likadavide zange isebenze siyahamba siye kuba nemvuselelo abethu abakhulu abanye babavangeli bethu abakhulu namhlanje bathi banamashumi amathathu amakhulu abaguqukileyo ngexesha leveki ezintandathu kwaye ngonyaka ukusuka apho buya uye abanakufumana namashumi amathathu kukho into engalunganga yintoni yinto enye udavide wayenzayo izikhulu ezibalulekileyo amadoda abalulekileyo abashumayeli ababalulekileyo izikolo ezikhulu amagunya amakhulu kodwa futhi basabuzisa kwihlelo elidala endaweni yokujonga ebusweni belizwi likathixo baze babone xa ixesha lililo akunakuvelisa ukutya okuthile kuphela ngamaxesha athile onyaka ngoko masibone kwenzeka ntoni nakubeni ezabo iimvakalelo zenkolo nezinto zazintle iinjongo zabo zazintle iminyhadala yabo yayimihle ukucula kwabo kwakukuhle ukungqunqa kwabo kwakukuhle ukukhwaza kwabo kwakukuhle umculo wabo wawumhle kwaye babenetyeya ilunge kanjani ityeya ngaphandle kothixo liqokobhe nje leplanga iqela lamacwecwe amatye kunjengokuthabatha umthendeleko ukubhaptizwa yintoni elungileyo ubhaptizo elukwenzayo ukuba kuguqukanga kuqala yintoni elungileyo ekukwenzayo ukudla umthendeleko ube ngumhananisi ukuba akuphili bomi uze ukholelwe lonke ilizwi likathixo uthathe inxalenye yalo ingekokuphelela kwalo ibonisa ukuba kukho okungalunganga ngoku xa zonke ezi zinto zisenzeka masibone ngoku ukuba kwenzekani xa uthixo kunye nesigaba sakhe nexesha lakhe lingahoywanga nje uluvo lwabantu abantu abanintsi bathi kum kutheni ungaweleli ngapha uze ube nomhlangano kulungile sikubizile tyikitya oku okuya okanye okunye khawume usenokuba uyafuna kodwa uthini uthixo malunga nayo abantu abaninzi bathe kum ndifumene isimemo ndibe nendliwanondlebe indliwanondlebe zabucala kunye nezinto ndilindile unyaka linda ndiyakwazi njani emandikuthethe ade uthixo andixelele emandikuthethe yabona ufanele ndilinde seso sizathu ndathi kubhale oko makhe ndibone oko akutshiloyo yabona linda abo balindela enkosini bayakuhlaziyeka emandleni injalo loo nto kwalasela babuzisa kubabingeleli kuphela baloo mhla abakwalizwi amahlelo wayeqaphela ngokwenza loo nto ukubuzisa kubabingeleli nokubuzisa erhamenteni ukubuzisa ebantwini benza ngokuphosakeleyo kwalasela ityeya elilizwi siyazi ukuba oko kunjalo ngoba ityeya ngukristu kwaye ukristu lilizwi yabona ityeya okanye ilizwi lalingabekwanga kwindawo yalo yokuqala eyonyuliweyo ekuqalekeni Oh, sukusilela ukufumana okubandla yonke into yayigqibelele kwaye yonke into yakukhangeleka ntle njengemvuselelo enkulu yayisiza kodwa ngenxa yokuba basilela ukubuzisa koyena mntu ufaneleyo malunga nayo babuzisa kubabingeleli babuzisa kwizikhulu babuzisa kwabeza kwalizwi babuzisa kubaculi kwaye benza yonke into yaba mxhelo omnye kwaye yaba ngumbutho omkhulu womkhosi kananjalo kunye nemikhosi yesizwe yonke into yaba kucwangco lomhlangano omkhulu kodwa basilela ukubuzisa kuthixo ke babanjalo noahabi ke babanjalo nabanye elinjani ithuba ngoku salukuyiphosa le nto basilela ekuyifumaneni ukuba zange babuzise kwaye ngokwenza oko qaphela ngokuya kubabingeleli ngokuya kwabekwalizwi nangokuya emikhosini kwanokungakhathaleli nowabo othunyelwe nguthixo umthunywa weyure unethan bayiyenza ngokuphosakeleyo basuka baya kuyithatha ityeya bayibeka phezu kwenqwelo entsha bayibeka phezu kwenqwelo entsha okanye ihlelo elitsha liza kuqala kwaye kungekho kwenikezelwe nguthixo indlela enyuliweyo yokuyibeka yayifanele ibekwe phezu kwamagxa abalevi kodwa uyabona xa uqala ngokuphosakeleyo uyakuqhubekeka uhamba ngokuphosakeleyo ukuba imbumbulu ifanele iqhutyelwe kwixhoba uze uqhuzule isiqu sompu isinye kwiwaka ukusuka apha into yokuqala umlinganiselo bomgama wekhulu usecaleni ngesinye okanye isihlanu seintshi uqalisa ngokuphosakeleyo Oh Thixo sincede siyazi lento ukuba iqale ngokuphosakeleyo lomnyadala omkhulu weyure waye bebesakubizwa njalo uThixo akabuzwanga malunga nayo ababingeleli kunye namadoda enkolo abuziwe imibutho ibuziwe kulungile yokuba nayo ubani bani ndiyakholwa ukuba singahlanganisa wonke umntu sukuhlanganisa abantu kunye fumana nje ilizwi likathixo malunga nayo ngoko sifumana xa bakwenzayo oko benza ntoni baqhubekeka behamba ngenkqubo yabo endala yenkolo leyo engaphandle kwelizwi likathixo kunye nentando kathixo laa nto yafa kwiminyaka yagqithayo zona ezomileyo ezindala zeminyaka eyagqithayo yoma ngexesha lenkosi uyesu abazange bayazi wathi ukuba benimazile umoses ngenindazile nam ngokuba umoses wathi ndiyakuza bathi oobawo bethu badla imana entlango wathi bafile bonke zimfama wababiza njalo bona abafarasi bakhokeli benkolo ngaphandleni kokuba nikholwe ukuba ndinguye niyakufela ezonweni zenu kodwa zange bayenze loo nto babeqinisekile kwiindlela zabo kwafanele bayenze ngendlela yabo yiloo ndlela awenza ngayo udavide wenza ngendlela yakhe ke wathi nje niyazi endiyakwenza siyahamba wabanesikhilelo siyahamba ngoku ke siya kwenza indlela entsha imihla emimangaliso yadlula ke siya uzenzela omnye umbutho siya kwakha inqwelo entsha sibonise ukuba into entsha iqalisile esinjani ukuqoka isiprofeto kufanele ubuyele emva ngendlela athe uThixo yenze ngayo babeyibeka phezu kwamagxa abalevi kwaye oko kwakuphezu kwentliziyo
ityeya ilizwi alibekwa phezu kwehlelo elitsha phezu kwenkcazo ezizingcingane zomntu othile kodwa entliziyweni
ilizwi likaThixo lifanele kuphathwa ngamahlelo kufanele liphathwe intliziyo yomntu apho uThixo anokungena phaya aze azityhile kwaye ukuba uyityhila ngokwelizwi nguThixo ukuba ayinjalo asinguye kwaye ngoko ilizwi lelaxesha ngokuqinisekileyo umfarisi angathi ngubani osixeleleyo ukuba asinakuyenza lena naleya uMoses wasinika le miyalelo kodwa uMoses watsho futhi uSathana wathi ngokuba kubhaliwe uya kuziyalela ezakhe inge kananjalo kubhaliwe watsho uYesu ilixa ixesha ukuba benimazile uMoses ninayo unimangalelayo uMoses ukuba benimazile uMoses ngenindazile nam wathi ukuba uMoses wabhala ngam inkosi uThixo wenu uya kunivusela umprofeti phakathi kwenu kubazalwane benu yena baya kumva ukuba babemazile uMoses ngebabemazile yena ngoku ngokusondeleyo phulaphula sukukuphosa oku ngoku yabona into yokuqala xa babuzisa kubabingeleli babuzisa kwizikhulu babuzisa emkhosini babuzisa kuyo yonke irhamente abahlali ukuhlanganiselana loo mhlangano mkhulu uzayo basilela ukuyenza kakuhle abazange babuzise kuThixo kwaye ngokwenza njalo ngokungabuyeli emva ukuze babone kwakuxesha lini o mzalwane phulaphula xesha liphi esiphila kulo sesiphi sigaba yeyiphi iyure esikuyo asiloxesha lezi zinto abathetha malunga nazo ligqithile umgwebo usondele ngoku ungawubona uqhekeka niyakhumbula ilitye phezulu entabeni iyure yomgwebo niyakhumbula isityhilelo okanye umbono omtshakazi mgcine nje enyathelweni sukumvumela aphume yena enyathelweni qwalasela phezu kwamagxa ababingeleli kwaye uDavide nabo bonke ababingeleli babefanele ngenene bayazi ngcono kodwa yayintoni ababingeleli kwakufanele bazi ngcono ababhali abakwalizwi kwakufanele bazi ngcono ngokuba ilizwi lithi ungayenzi loo nto kwaye namhlanje xa befuna ukuthi ow uYesu Kristu kanguye izolo namhlanje naphakade olo lufundo lwengqondo oku koku kokuya okanye okunye basilela ukubona ilizwi elithenjisiweyo oko kwakomhla owagqithayo uDavide wathi okulungile ngokulinda umzuzu phezu kwamagxa ababingeleli kwakusemva xa uMoses waphumayo ngokuqinisekileyo thina siya kuyibeka phezu kwenqwelo entsha namhlanje ndifumene isityhilelo sayo bathi ababingeleli amen Davide yabona ephenjelelwa liqumrhu likazwelonke wecawa okokuba bonke bafanele babe banye kwaye benze oku ngale ndlela nangalaa ndlela yiloo nto yabangela ababingeleli bakhubeke abazange babuzise kumntu onguye abazange bayenze kakuhle ngenxa yoko bangena engxakini ehe ndiyoyika kwizinto ezininzi namhlanje xa ababalulekileyo befundisi omnye wokwamoya obalulekileyo wema phambi kweqela lezenkolo ngobunye ubusuku eChicago ndandifanele ndibe nalaa mhlangano namadoda angoosomashishini kodwa ndacinga ndiya kuba seAfrika ngela xesha kodwa ndabuya ngosuku oluphambi kokuba uqale kwaye bakhetha obalulekileyo ungqondongqondo wakwamoya kwaye waphakama waza wabaxelela ukuba le ntshukumo kazwelonke wecawa yayiyinto kaThixo waza wathi bonke kubo bayabuya nkqu nebandla lobukatoliki liza kubuyela kwimeko yalo yemvelo bonke bethetha ngelwimi ndingobungqina nanjalo njalo kwaye bengazi ukuba oko sisabatha sikamtyholi kwaye indoda endingakhange ndiyazi
ngamanye amaxesha utyala imbewu akwazi okuza kwenzeka kodwa umongameli wamadoda evangeli engcwele angosomashishini wamsinya nje isithethi esibalulekileyo sihlala phantsi wathi ndinqwenela ukungathethi izinto ngokuchasene nezithethi zethu kodwa asiyondlela umzalwana uBranham athe yakwenzeka kodwa wathi iyakubakhokelela kuphawulo erhamncwa yathi kodwa umzalwana uBranham akayazi into athetha ngayo wathi siyakholwa uyayazi yabona kwaye eChicago wathi bangaphi apha banokuthanda ukuba ndinyuke ndize ndinike lam icala ngayo baqalisa ukukhwaza nokukhala yabona utyala imbewu akwazi ukuya kwenzeka qhubekeka nje ubeka imbewu xa la yure ifika abanye babo ba njengothomas wayemalunga nokugqibela ukubona inkosi kodwa kwafuneka ambone yena ukuze akholwe kuye xa beyibona isenzeka owu uThomas wafika kodwa wayesemva kwexesha kancinci ngoku xa bebona izinto ebeziqikelelwe baze bathi itsho inkosi zisenzeka bathi ngoko sinikeni enye ioli yenu yabona kodwa ngoku qwalasela impembelelo ngamanye amaxesha abafo ababalulekileyo bayahlangana uyabeva besithi obalulekileyo ubani bani nobalulekileyo ubani bani owethu obalulekileyo ningaze niyenze loo nto akukho namnye mkhulu phakathi kwethu mnye kuphela omkhulu kwaye lowo nguthixo singabazalwane oodade andikhathali nokuba walusa ibandla linabantu abahlanu kulo oko kwenza mncinci oko kwenza umzalwane yabona ukuba unyanisekile elizwini likathixo akukhathaliseki nokuba yintoni njani akubi mncinci uthixo kanabantwana abancinci nabakhulu unabantwana nje kuphela bayinto nje efanayo qaphela uThixo ngokwakhe weza isuka kumabhoto yasebuqaqawulini ukuze abe ngomnye wethu ngoku ngubani omkhulu wathatha hayi ukuza ezantsi apha ukuza kuthatha indawo kambingeleli kodwa isicaka wahlamba kwa elo dongwe waludalayo yena inyawo zabapostile bakhe nabanye ngoku ngubani omkhulu kodwa ukuphenjelelwa la madoda enjalo babengaqondi bacinga into ethile entsha iza kwenzeka hayi into ethile engazanga athi uThixo iza kwenzeka baya kuyo ngendlela engalunganga kuko konke ukuthabatheka xa yaqalisayo emva ngaphaya kwixesha lakudala kakhulu ihlelo ngalinye kwakufanele libe nomphilisi ongcwele hlelo ngalinye kwakufanele libe noku nokuya okanye okunye hlelo ngalinye kwakufanele libe nodavide omncinci ngamnye kwakufanele abe noku nokuya okanye okunye yabona okwenzekayo yenza kwayinto enye eyayenzayo apha into ekwanye impembelelo ilizwi lelixa ixesha ababephila kulo zange likhathalelwe qwalasela emagxini abalevi yayiyeyemvelo enikezelwe nguthixo yokwenza ezi zinto beka ityeya kumagxa abalevi yonke into engaphandle koko yayichasene loo nto awayitshoyo yinto awayebhekisele kuyo uthixo akanakuguquguquka seso sizathu hlala nelizwi lakhe ndinesibhalo ehe izikronike zokuqala isahluko se-15 ukuba ufuna ukubhala phantsi oko qwalasela ngoku qwalasela phaya ekulandeleni uthixo ngoku ndifuna nina ngahlobo luthile nikubhale oku engqondweni yenu ukugcina imithetho kathixo ukumenzela nayiphi into elungileyo uthixo ukwenzela uthixo inkonzo ngokulungileyo kukho imfuneko ezintlanu ukwenzela uthixo inkonzo ngokuchanekileyo ngoku udavide wayesenzela uthixo inkonzo wayesenza yonke into wayekwazi ukuyenza ngaphandle kokumshiya ngaphandle uthixo yabona wayesenza into eyilungileyo into eyilungileyo eyenzela abantu into eyilungileyo eyenzela ibandla kodwa kukho imfuneko ezintlanu ndifuna nizikhumbule ezi akukhathaliseki nokuba indoda ingaba inyanisekangakanani ekuyenzeni ukwenzela uthixo inkonzo oku ezi mfuneko zintlanu kufanele zibe phaya Okokuqala, kufanele kube lixesha lakhe lokuyenza. Kungathini ukuba uMoses angeza athi siza kwakha inqanawe size sidade ngenayile njengoNowa wenzayo? Ixesha likaNowa lalilungile malunga nomkhombe, kodwa hayi ngexesha lakhe. Kungathini ukuba uYesu angeza athi, ngoku ndiya kunixelela into esiya kuyenza, siya kunyukela nje entabeni njengoMoses size sifumane isibhengezo esitsha semithetho? Yabona, ha-a, wayengula mthetho. Yabona, kufanele ube kwixesha lakhe. Kufanele ibe kwilixa lakhe. Niyayifumana laa nto ngoku? Kufanele ibe kwixesha lakhe. Kufanele ibe kwilixa lakhe, ixesha nelixa. Kwaye kufanele ibe ngokwelizwi lakhe ebelithethiwe. Ifanele, andikhathali nokuba uthi oku kufanele kube nje, okanye okuya kufanele kube nje, okanye oku kufanele kube nje, kufanele ibe ngokwelizwi lakhe. Ngokwexesha lakhe nelixa lakhe. Kwaye ifanele inikezelwe ngokufanelekileyo kumntu akhethe ukuyenza ngaye. Andikhathali nokuba zingakanani izikhulu. Nanko ukumkani uDavide emkhulu njengabo bonke. Wayengumkani phezu kwesizwe. Kodwa wayenendlela yokuyenza. Kwaye waye baxelele indlela waye kuyenza ngayo. Kodwa basilela ukuyenza. Kufanele ibe ngokwelizwi lakhe, ngokwexesha lakhe, ngokwenkqubo yakhe. Kwaye ifanele ibe ngokomntu wamkhethileyo wokumnika namakayenze. UMoses wazama ukubaleka kuyo. Thatha omnye umntu, kodwa uThixo wakhetha uMoses ukuba ayenze. Abanintsi babo, Paulos wazama ukuzikhupha, abanintsi babo, kodwa kufanele ibe ngulowo akhethe ukuyenza ngaye. Kwaye kufanele ize kuqala kubaprofeti bakhe. Ilizwi likaThixo kufanele lize kubaprofeti bakhe. Amos 3:7. Inkosi uThixo ayenze into ingakhange iluhlakaze ucweyo lwayo kubakhonzi bayo abaprofeti. Okwesine, kwaye umprofeti kufanele angqinelwe ngelizwi likaThixo. Naso isihlanu sakho semfuneko kufanele ibe ngalaa ndlela. Ixesha lakhe, ilixa lakhe athe iyakuba lilo, kwaye ngalaa mntu wamanyulileyo. Kwaye ifanele ize kumprofeti, kwaye umprofeti kufanele abe ngumprofeti ongqinelweyo. Sifumana abanintsi kubo eBhayibhileni iza kubaprofeti kwaye yayingangqinelwanga. Umprofeti wethu nguYesu Kristu. Ke ngoku qwalasela, yabona, uThixo zange atyhile into kubo ngendlela yeyakhe yokuyenza. Bamkela indlela kaDavide, bamkela indlela yababingeleli, bamkela indlela yababhali, izifundiswa, kodwa hayi indlela kaThixo. UNathaniyeli yayinguye wayengumprofeti walamhla. Kamva uNathaniyeli wabaxelela indlela yokuyenza, kodwa yabona bayenza ngaphandleni kokubuzisa kuNathaniyeli. Akukona lizwi lithi kwabuziswa kuNathaniyeli. Yonke impembelelo into enkulu iqhubekeka. Kwaye bethu, ndicinga ngala ngoma, masigcina ndincede Nkosi xa iintliziyo zisemadangatyeni. Mandilithobe ikrathi lam, ndihambe nabo bonke, ndibize nje kwigama lakho. Ndifundise ndingoyami koko abanye bakwenzayo, lindela impendulo nje emthandazweni kuye. Yabona, leyo yindlela engayo. Mandiyibone senzeka ngendlela eyiyo, emva koko iyakholelwa. Ngoku uThixo watyhila into kubo ngoDavide nangabalungiseleli, nangabantu, nangabathetheli waka, nabathetheli khulu. Kodwa hayi ngoNathaniyeli owayeno itsho inkosi, kwaye inkosi ithe ayikwenza nto yona de ibe imbonisile laa mprofeti wesigaba kuqala into amakayenze. Ngiyabona abakwenzayo baphuma ngqo elizwini likaThixo bemka baya kubeka ityeya phezu kwenqwelo entsha. Yabona?
Ke bahamba baya kuyenza ngaphandle komthetho kaThixo nendlela enikezelwe nguThixo. Kwaye koko okwenzekileyo namhlanje sihlobo.
Yiloo nto sinemininzi iminyhadala emikhulu nanjalo njalo kwaye kukho ziphumo. Okuninzi kunganyaniseki, okukhulu kona, okuninzi. Ndiyakuxelela esi sizwe siphelile, hayi kuphela esi sizwe kodwa ezinye izizwe. Esi sizwe njengengilane yesinye isigaba sibe liyihenyukazi sazo sonke izizwe.
Kude le ezantsi eMozambique, amakhulu amana nesibhozo emayile ukusuka kwimpucuko ehlathini.
Ongantweni babantwana baphulaphula kuElvis Presley baqhuzule intloko yabo kwaye bajakatyule ukubheka phezulu nasezantsi ngolwa hlobo. Ubusuku bonke kunye nokuhla okanye iqela elingakaya elincinci litsale malunga namawaka emayile liye kuma iRhodesia ukuya kufumana uElvis Presley. Kwaye noko bathi unenkolo kakhulu yena noPed Boom kunye nabo. Kutheni kuyuda weyure kwaye abazi leyo indawo embi bakholelwa bayalungisa. Akatshongo na uYesu kwesi sigaba sebandla laseLaodike uze ulusizana uludwayinge uyimfama kwaye akuyazi loo nto. Akuyazi loo nto. Kulungile abantwana bakwamoya ezantsi eAfrika najikelele bathi kulungile. UElvis Presley ucula ngeyona ndlela intle ongazange uyive. Akukho mathandabuzo kodwa koko uDavid wakwenzayo naye. Akukho mathandabuzo koko imvumi zakwenzayo kodwa yabangela ukufa kubethe eminqubeni. Yabona apho bakhoyo siphi namhlanje ezihlobo emagqini abaLevi yayindlela yasekuqalekeni kaThixo yokuyenza yona kwaye bayibeka yona phezu kwenqwelo entsha. Ngoku ayisokuze isebenze abazange babuzise ngendlela elungileyo. Yabona ke baphuma malunga nayo baza bahamba malunga nayo ngendlela engalunganga kwaye yiloo nto yenzekileyo namhlanje. Xa amadoda akukhathaliseki nokuba anyaniseke kangakanani ezama ukumenzela yena inkonzo ngaphandle kwendlela yakhe enikezelweyo yokuyityhila basoloko beyona yona. UThixo uyibeka ngendlela yakhe. Amadoda nokuba anyaniseka kangakanani nizama ukuyenza ngokungaphandle kokuya niya kuyona. Into ethile efana newayeyiyo uBalaam ngomhla kaBileam. UThixo wamxelela uBileam lamprofeti wayengumprofeti. Umprofeti uBileam wayengumprofeti kwaye ilizwi laya kuye ngokuchanekileyo wathi sukuhla uye phaya abaya ngabanyulwa bam ngabakhethwa bam. Kwaye uBileam wadibana nezikhulu amadoda omkhosi abashumayeli amadoda nempembelelo wathi kulungile ndiya kunixelela ukumkani uyaku. Yabona nje ukulandelelana nakuDavide ilandelelana nanamhlanje. Thatha nje into yonke kumfuziselo kwaye uya kuyibona. Uyayibona ithi amen. Yabona, yabona kanye njengokuba injalo ngoku. Kodwa abefundisi bathi umbingeleli uthe ababhali bathe abakwalizwi bathe lena indlela kufanele yenziwe ngayo kodwa ingeyiyo kwaye yangqineleka ukuba yayingeyiyo. Kwaye uThixo wamxelela uBileam kwaye wayengengomprofeti okokuqala wamxelela sukuhla uye phaya kodwa impembelelo yawo la amanye amadoda yambangela ayenze ngokuchaseneyo koko uThixo wathe makakwenze kwaye yaba sisiqalekiso endaweni yokuba imvuselelo. Ngokuqinisekileyo wehla waya phaya waza wabafundisa abantu wathi ngokuyimani niyazi wathi singamaMowabi. Niyakhumbula intombi kaLothe ngukumkanikazi wethu uyimvelaphi yethu siligazi elinye sonke 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 thina mahlelo siyinto enye. Ungazihlanganisi naloo nto hlalela kude phaya. Yabona ke wathi siyinto enye sonke kutheni abantu bakho banjengabantu bam singabatshatisela nayo omnye nomnye ke singaba nequmrhu likazwelonke lenene. Yabona sonke kuthi singahlangana size sibuyele kwinto yemvelo kwakhona uThixo wayiqalekisa loo nto esasono zange sixoleleke kuIsrayeli. Sahlala nabo zonke insuku zabo zange sixoleleke. Batshabalala inhlango kunye naso injalo lonto ngokuba zange bathathe indlela enikezelwe nguThixo yokuyenza ngomprofeti wakhe ongqinelweyo. Qwalasela le nto bayenzayo yabangela uIsrayeli afe ukufa intlango, kwaye uYesu wathi kwaye bonke ngabanye batshabalele kwaye banyamalele. Qaphela ngubani owama noMoses emva phaya uYoshua noKalebu kwinkqubo. Qwalasela kwakhona nangu uDavide into awayenzayo. Kwaye xa wayenzayo yenza ntoni? Yabangela ukufa kubethe umntu onyanisekileyo. Ngoku ndiyaqikelela sisaqhagamshelekile kwaye ndifuna nive kunqumleza imihlaba. Into uDavide awayenzayo ngaphandle kokubuza kuNathaniyeli nokufumana ilizwi lenkosi ngayo yabangela ukufa kubethe abantu abanyanisekileyo. Emhlakazi wasayisandla sakhe obehlala ebukhoneni betyeya yayiphuma endlwini yakhe, kwaye inkabi zagxadazela yayityeya isiwa. Babesebenze into engalunganga enye, izinto ezimbini ezingalunganga. Ngokuqala zange babuzise kuNathaniyeli. Into elandelayo abayenzayo bahamba behla phaya bengabuzisanga ngelizwi likaThixo, nto leyo uSamuel wayelilizwi ngalamhla. Kwaye zange abuzise ilizwi lenkosi. Emva koko xa benzayo bahamba ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo. Kwaye apha le ndoda ilungileyo eyabe ingumgcini yayingumbhishophu yacinga kulungile apha, andifuni uThixo aphoxeke. Ke yabeka isandla sayo kwityeya apho yayingengomlevi kwaye yafa izinto ezintathu. Ngokucingisisa kwaye uqaphele into amahlelo ayenzileyo namhlanje, yabona balalile lona, balibiza imfundiso yobuxoki. Yabona, khangela apho bakhoyo, baya kufumana elaqumrhu likazwelonke injalo. Bayibiza yona ufundo lwengqondo xa uThixo ngokwakhe elingqinela ukuba liyinyaniso kwaye eqinisekile ukuba liyinyaniso. Oh, baligquba njeleziihiba phezulu phaya bathi abayazi into abathetha ngayo. Injalo loo nto asiyazi, kodwa sithetha nje amazwi akhe kwaye yena uyazi athetha ngako. Yabona, andinakulicacisa lona, akukhona mnye unakho, kodwa uyalingqinela lona. Ngoku qwalasela, amanintsi amakholwa namhlanje aweza kuKristu efuna ukuza ngentliziyo yawo yonke abulawa ngokwasemoyeni ngendlela enye. Amadoda amanintsi anyanisekileyo aya kwibandla lobuKatoliki kwaye afune ukuba ngamaKristu. Aya ewisile, ebhaptizi, ibandla likaKristu nkqu nabakwamoya, yabona? Kwaye befuna ukuba ngamaKristu, abeka isandla sakhe kulo, azibandakanye kunye nabo. Kwaye xa uDavide wabona oku kusenzeka, yamvusa. Sukuvuka emva kwexesha khona phaya, mzalwane. Wabona ukufa kubethile. Ndibonise iziphumo. Kutheni lo singamvuselelo ukubuyisela abantu emabandleni eyenzileyo esizweni emzimbeni wamakholwa? Asiyonto kuphela yenze umbutho omtsha kunye namahlelo, yonke indlela, amalungu amaninzi nanjalo njalo. Ingaba isizwe singcono? Bathi babeza ku iMerika, Thixo sikelela iMerika, sisizwe lilizwe lobuKristu. Sizigidi zemayile ekubeni ibe lilizwe lobuKristu. Andithandazi nokuthandaza ngayo. Ndingathandaza njani ngayo kwaye ingasayi kuguquka phantsi kwamandla amakhulu kaThixo ebonakalisiwe phambi kwayo, ize iphike, ize ivale ingcango kuyo, ize imke ihambele kude. Ndinikela kuThixo kwaye ibhekela phaya ukumka, kwaye ngoku iza kuzika. Qaphela nje okwenzekayo. Abanintsi abantu abanyanisekileyo baye kuzibandakanya embuthweni okanye iqela okanye unqwelomntu oluthile, kwaye khona phaya bayafa ngokwasemoyeni. Akunabaxelela nto, banalaa nto enyalwe kubo. Kutheni ababhishophu batsho oku kwaye lona utsho oku, lona utsho oku? Ubabonise kanye apha elizwini likaThixo apho ingu itsho inkosi. Kodwa umalusi wethu, andikhathali nokuba umalusi wakho uthini, sukukhathala nokuba ndithini. okanye nabani uthini ukuba ichasene nelizwe elingqinelweyo likathixo iyure ixesha umyalezo nanjalo njalo libala hlalela kude kuyo kwaye kufanele ndime phambi kwenu nonke ngabanye ngomhla womgwebo kwaye niyayazi loo nto kwaye ndiya kukutsho kancinci okuya ndisazi ndiyindoda endala ngoku ndiyaku akuthethi ukuba ndazinto kodwa yena uyazi ndilandela nje oko akutshoyo jonga namhlanje kwiminyhadala emikhulu esithe sanayo ukunqumleza umhlaba ibonakalisile ukuba kube selizeni kwaye ingaba katshongo na uyesu apha ngoku luka isixhenxe isixhenxe bafumana bendinqula ngelize wafumana wayinyusa wayizisa ngelize itye yaudavide wafumana wabaqeqesha ngelize abaprofeti uAhabi wafumana wayithatha ngelize imali uBileam befundisa imfundiso imithetho yabantu yimithetho kathixo ethethayo akukhathaliseki nokuba unyani bona abantu banyanisekile ukuva oko kakhulu banyanisekile kakhulu oko akuthethi nento le amanqina kayehova amasabatha nalo lonke olonqulo mntu ziphumela phaya esitratweni zize zenze izinto ezingenakuzenza thina amakatolike ema ekoneni engqiba nanjalo njalo loo miyalelo yayo ngolohlobo baxabisa izigidi eziphindwe nezigidi eziphindwe nezigidi zedola kodwa basangqiba ngazo banyanisekile akukho mathandabuzo amabandla yaya aze ashumayele nanjalo njalo nabalungiseleli bayema epulpitini baze benze yonke into abanokuyenza ukufumana amalungu amatsha angene ebandleni kodwa yityeya entsha kukho enye kuphela ityeya kulandelwa elo lilizwi likathixo nayiphi echasene nelatyeya hlalela kude kuyo ikwinqwelo entsha kwaye hayi emagqini kathixo injalo hlalela kude kuyo sukuba nanto yakwenza nayo iminyhadala emikhulu yethu izigidi nezigidi zenze intlambululo kwaye ndiyathandabuza nokuba kuya kubakho ikhulu labo kuloo nto yonke yabona ayikhange ibe nto ngoko jonga kwilizwi elithenjisiweyo ungacingi ukuba oko kusilele kwaye siyazi isilele abanye abakhulu bethu aba abavuselele elizweni namhlanje bathi isilele ngenene ibandla liyazi isilele wonke umntu uyazi isilele kulungile kutheni njalo kutheni isilele kube ngesizathu esilungileyo ibiye kuzisa abantu ebukhoneni bukathixo iminyhadala emikhulu kwaye izigidi zabantu bachithe iimali zabo benza iminyhadala emikhulu azamabandla ahlangana amaholo emihlangano amakhulu nezinto ezinkulu kwaye izinto ezinkulu zenzekile kutheni isilele kungokuba abazange bazi iyure ababephila kuyo akumangalisi uyesu wema kwaye yena entliziyweni yakhe walila iinyembezi zehla ngezidlele zakhe waza wathi yerusalem owu yerusalem kungangakanani ndiniqokelela njengesikhukekazi siqokelela amantshontsho aso nibaxulutye ngamatye bonke abaprofeti endibathumele kuni kodwa nivumi kodwa ngoku iyure yenu ifikile aniwuva umoya uyingcwele ukhala uphuma kuni o United States nehlabathi kufuthi kangakanani ndithande ukunibuthela ndawonye kodwa anifuni ngoku iyure yenu ifikile uthixo wenu wesiyolo uthixo wenu obunyukunyuku uthixo wenu wesodom negomora ufikile phakathi kwenu nkqu nabantwana bethu abancinci uhlobo lokuchetywa lwabebeetle kunye nemikrwelo enqumleze ubuso babo kwaye nokugqwetheka kuncinci ukuqalisa abafazi bethu baphelile kungaphaya kokuhlanguleka amadoda ethu ngoosisi abakhulu bajikeleza ngezincinci ezimfutshane ibhulukhwe bezinxibile kwaye beziphethe ngathi intombi neenwele zijinga zisihla ngentamo kwaye singabasodom kwaye umlilo kunye nomsindo kathixo usilindile niyazi uya kubulala njani uya kuyitshabalalisa njani ngendlela asoloko esenza ngayo xa iyenyukazi lisenza nantoni engalunganga laliqulutywa ngamatye libulawe babechola amatye ukuze babulale umfazi waliyenyukazi yiloo ndlela yakulibulala ngayo ibandla iBhayibhile ithi uyakunisa amatye esithotho esiphuma emazulwini lawa yakuba bubunzima bomlinganiselo wekhulu leponti ithontsi kwaye uyakubaxuluba ngamatye. Ngubani oza kumthintela yena? Yintoni ezemzululwazi eziza kuthi ayinakwenziwa? Uyakuyenza ngendlela enye njengoko wawenzayo umkhombe waze wadadisela uNowa ekukhuselekeni. Uyakuyenza kwakhona yenzela ibandla lakhe kwaye ngemithetho eyeyakhe ngendlela eyeyakhe uyakuliquluba ngamatye elayenyukazi elenze uqeqezo kunye nookumkani nabathethe elikhulu namawaka. Uyakuliquluba ngamatye alibulale ngemithetho eyeyakhe athe wayicwangcisa. Ngubani oza kumxelela yena ukuba anakwenza ilitye lesichotho? Buza umntu olaziyo ukuba iqabaza lemvula liqala njani kwaye iqala yenze isanqa ibuyele ngamandlakazi ichole okuninzi nokuninzi nokuninzi de ifumane ubunzima obuthile emva koko iwele phantsi. Yena uThixo udonzo lomhlaba lwalungekunakho nokumbamba yena emhlabeni kwaye wanyukela ezulwini. UThixo wenza udonzo lomhlaba angenza namandlakazi yokujikeleza kamoya ukwaneleyo yokujikelezisa ilitye de libe kumlinganiselo wekhulu leponti. Wathi uya kuyenza kwaye uya kuyenza. Ngubani uya kumxelela yena ukuba angayenzi? Uya kuyenza ngokuba uthe uya kuyenza. Sikwimihla yokugqibela simi kufuphi nomgwebo. Kutheni bazama ukutya imana endala iyawa emva ngaphaya kwamashumi amahlanu iminyaka yagqithayo ibandla lakwamoya? Ibandla lobungcwele liyayizama ngaphezulu kwamakhulu amabini eminyaka yagqithayo. AmaLutere malunga namakhulu amathathu okanye ngaphezulu iminyaka yagqithayo, amakhulu amaninzi eminyaka yagqithayo bazama ukutya imana endala.
Oh,
mzalwane, laa nto idamile, ityhefekile, iyaku kutheni ndasoloko ndisithi onojubalala kuyo impethu iyakubulala ukuba uyayitya. Fumanisa ukuba uDavide okanye nabani kubo wayenokubuzisa kwisonka seyure ukuba ababingeleli kunye nabaprofeti nabashumayeli nabakwalizwi nezikolo namahlelo ebenokubuzisa kwiyure, kodwa ngoko inakubenzela nto ilungileyo. Seyimkile, ayisokuze incede nantwana. Limkile ibandla, linqumle laa mgca malunga neminyaka emihlanu egqithileyo phakathi kokuguquka nomgwebo nenceba. Qwalasela, bayintoni? Yintoni enokwenziwa? Yintoni ekufanele yenziwe? Masibuzise kumprofeti iBhayibhile apho singenakongeza okanye sinciphise kuyo. Ukuba siyayenza, uThixo uyakusikhupha kwincwadi yobomi. IBhayibhile ithe kumalakhi isine okuya kwenzeka namhlanje, isityhilelo ishumi indlela amatywini asixhenxe yakunxikwa ngayo kwaye atyhile zonke ezi mfihlelo ebezifihliwe kubo bonke ababahlaziyi. UThixo indlela eyakwenziwa ngayo iseBhayibhileni, itsho iNkosi. UThixo ngokupheleleyo ngokugqibeleleyo uyikhombile loo nto waza wayingqinela ukuba yinyaniso ngemiqondiso nemimangaliso emazulwini ezibhakabhakeni nakuyo yonke into engenye kumashumi amathathu anesithathu eminyaka. Ucinga ukuba baya kumamela kuyo? Hayi, bafile. Babeke isandla sabo kwinto ebulele yonke into. Hayi, ayisokuze, ayisokuze, sokuze nanini. Kwakungexa xa le nto yenzekayo apho uDavide wabonayo. Oh, Thixo, sithumele uDavide onokubona apho wame khona, onokujonga aze abone uThixo wenze isithembiso ntoni, indlela aza kwenza ngayo namhlanje. UThixo uyitshilo kanye apha elizwini lakhe indlela yakuyenza ngayo. UThixo wamxelela uMikhaya, uMikhaya waphononga umbono wakhe phambi kwamakhulu amane abaprofeti abahlonitshiweyo. Waphononga umbono wakhe ukuze abone ukuba wawulungile na. Wajonga emva koko umprofeti wakuthethayo ngaphambi kwakhe ukuze abone okwenzekayo. Wajonga emva waze wabona uElaya emephaya esithi, wahabi, izinja ziyakuxhapha igazi lakho nawe. Ngoko wabona ngoko ukuba la mbono wawuchaneke kanye ngokwelizwi likaThixo ke wawuxela kwaye wayichanile. Injalo nokuba bebesithini nabanye wahlala kanye nela lizwi. Ngoku masijonge kumbono esinawo namhlanje. Kukwakha izakhiwo zecawa zizinto ezintsha, zizinto ezinkulu eziza kwenzeka okanye ngumgwebo. Jonga semva uze ubone isithembiso sanamhlanje, ubone ilixa esiphila kulo. Uthi kulungile, uThixo makasikelelwe mzalwane, nginyanisekile, ndizibandakanye ecaweni, ndinesidanga sam sobuqi, ndenze oku. Injalo loo nto okokulungile, akukho nto ichasene nayo. Kwakunjalo nakuDavide, kwakunjalo nakubabingeleli baloo mhla, babe njalo abakwalizwi, kodwa kwakuchasene nelizwi. UThixo utshilo uya kuyenza njani namhlanje, uya kuyibuyisela njani yonke into, yintoni aya kuyenza kwakhona. Uthembisile ukuyibuyisela, injalo kanye loo nto, uYoweli isibini, amashumi amabini anesibhozo, wathembisa uya kuyibuyisela. Ndiya kubuyisela, itsho iNkosi, yonke iminyaka edliwe inkumbi. Banesi, yabona, ngumbungu omnye, ukwisigaba esohlukileyo sobomi. Kwaye xa iKatoliki yaqalisayo ukutya emva koko amaLutere kwaza amawisile kwaza abakwamoya nabo bonke ukuhla, wathi ndiyakubuyisela yonke into ebandleni ngqo njengaleya yayinjalo kwindawo yokuqala. Qaphela umbono ngobunye ubusuku. Ngokuchanekileyo umtshakazi omnye weza kweli cala, weza kwelaa cala. Emva kokuba amahenyukazi egqithile kunye befake iingubo zabo, izinto zabo ezindala kweli cala, lijuxuza nge-rock and roll kwaye bezibiza ngebandla. Uthi kulungile thina siyenzi loo nto yiloo ndlela uThixo akubona ngayo. Asikuko oko ukubona ngelakho iliso, indlela uThixo akubona ngayo. Akukho mntu uzibonayo ngokwakhe engalunganga. Xa ujonga esipilini selizwi likaThixo liyakuxelela ukuba ulungile okanye hayi. Ukuba uDavide wayenokuyenza loo nto, wayenokubona ukungalungi kwakhe. Ukuba uAhabi wayenokuyenza loo nto, okanye bona abaprofeti babenokuyenza loo nto, ngeba bezibonile bengalunganga. Umprofeti ongqinelweyo wathi, uAhabi uza kufa, kwaye izinja ziya kuxhapha igazi lakhe. Kwaye isiprofeto sakhe sasichanekile kunye nalo. Ngoko wazi ukuba uchanile. UYoshafati kwakufanele uyibonile loo nto waza wayazi. Xa uMikhaya wabona umbono wayengekho kakhulu kunye nabantu ngaloo mihla, kodwa wayenoitsho iNkosi, wayelungile. Qwalasela, sizisa le nto ngoku kulo mhla xa sibona iyure enkulu isiya kuyo. Qwalasela oko uDavide wayezama ukwenza naye, bendinombhalo omncinci apha koko. Wayezama ukuzisa ityeya emzini kaDavide, ehlelweni lakhe. Jonga ngapha emva xa inkosi yaqalayo ukuthetha ezantsi apha emlanjeni, njengoko uYohane umbhaptizi wathunyelwa ukwandulela ukuza kokuqala. Mzalwana, ii-assemblies yayingenakho ukumelana naloo nto, i-United bonke babo. Kwafuneka babe nenye ndaweni ithile, aha. Bafanele bonke bayenze, yabona, njengokuchanekileyo. Bonke kwafanele bayizise ezindlwini zabo. Efuna ukuyizisa emzini kaDavide, ngokuba kwakungekho ndawo ilungiselelwe yona. Kwaye seso sizathu ngenakuzisa umyalezo ehlelweni. Ilizwi ityeya uKristu onguye izolo namhlanje naphakade kunye nako konke ukuzazisa kwakhe. Akuna uzisa wona embuthweni wakho, abasokuze bawukholelwe wona ngokuba kukho ndawo yawo. Ayijongo na iBhayibhile ukuba wayengaphandle kwebandla lesigaba saseLaodike ezama kungena ngaphakathi. Kwakungekho ndawo emzini kaDavide nokuba yanyaniseka kangakanani na okanye yayinkulu kangakanani na nanjalo njalo. Yayingeyiyo indawo, yayiza kuba seYerusalem, kulapho yaya khona kamva xa umprofeti wabaxelelayo amama kwenze ngayo. Yabona? Ke uDavide kwafanele ayizise emzini wakhe, kungekho ndawo ilungele yona. UKristu ityeya yethu, kwaye abasokuze bayamkele yona. UKristu lilizwi, abasokuze balamkele lona. Bafuna imvumo nkolo yabo, ihlelo labo, ityeya entsha okanye inqwelo entsha. Bafuna ihlelo lithwale yona, ityeya entsha. Khumbula, uKristu ityeya yethu. Uyakholelwa ukuba uKristu lilizwi, leyo ityeya yethu ngoko. ingaba injalo kulungile. UKristu akana kuthwalelwa kwindawo yakhe yiyo ngenqwelo yobuhlelo. Usebenza ngomntu omnye, kwaye hayi ngeqela, akazange asebenze ngeqela, umntu omnye. Xa wathi akasokuze ukuba wayenza, uchasene nelizwi lakhe, Amosi 3:7, akunakulenza lona lixoke, hayi mhlekazi. Linyaniso. Kodwa yabona bayazama. Ityeya ayinakuthwalwa ngumbutho. Kukho iintloko ezinintsi kuwo. Yabona ayinakwenzeka. Wathembisa ukuba wayengasayi kuyenza, kwaye akasayi kuyenza. Wathi xa wathembisa ukuyenza ngenye indlela, seso sizathu wathembisayo akasayi kuyenza. Sikucinga ezo ncinga ndingaziva ngemvakalelo, yabona. Ke wathembisa uya kuyenza ngendlela ethile, kwaye yonke into echaseneyo kokuya akasayi kuyenza, yabona. Kodwa ngendlela yakhe yasekuqalekeni, ngokwendlela akutsho ngayo kuAmosi 3:7, leyo yindlela aya kuyenza ngayo, kwaye kufanele ingqinelwe, kwaye iqinisekiswe ukuba ilungile. Ngoko uyazi akuthembisileyo namhlanje, ngoko uyakwenza namhlanje, oko koko nje athe uyakwenza. Uyakuvula loo matyhini asixhenxe nako konke ayakwenza, atyhile imfihlakalo emva phaya, indlela ezibhaptizo nezinto zonke ezonakaliswa ngayo. Kwaye nantsi ebukhoneni kanye bakhe, inzululwazi iqondakalisile, amazulu ayidandalazisile. Umntu emile ejonge kanye ngqo kuyo, kwaye ibona isenzeka. Akho nanye into awakhe wayithetha kuphela koko akwenza kwanyanisa. Nako ke apho ukhoyo, nje okokuba ube nokubona ukuba apho sikhoyo namhlanje. Indlela nabano nomoya wakhe onokuyazi ngayo, onomoya kaThixo phezu kwakhe, uyazi ukuba oko yinyaniso. Ngokuba umoya kaThixo usayi kuthetha uchasene nelizwi, hayi hayi iyakuba yelungileyo kunye nelizwi. Kuthi ndinaye umoya oyingcwele, ndikhwazile, ndithethe ngelwimi, ndidanisile kumoya, oko akuthethi nenye into kuThixo, yabona. UDavide wenza into ekwanye uphathekayo, into ekwanye emva phaya. Bacula ngawo onke amandla akhe, kwaye wakhwaza ngawo onke amandla akhe, bonke kubo bakwenza, kwaye babesiya ngqo ekufeni. Injalo loo nto. Oko akunanto yakwenza nayo, lilizwi elithethayo, ilizwi lenkosi. Abo balindela enkosini, ewe mhlekazi. Yabona, abo banomoya kaThixo kubo, bajonga kwisithembiso sanamhlanje, baze baqaphele kwaye balinde, bade balibone. Emva koko bathi, lilo eli, uThixo uyalityhila kubo. NjengoNathaniyeli, uFiliphu wehla waza wafumana uNathaniyeli. Wathi uNathaniyeli, ngokulinda umzuzu, ndiyazi ukuba oko kuthenjisiwe, kodwa mandiyibone yona. Kwaye xa wayibonayo yona wathi, yiyo le. Umfazi wathi, ngoku ndiyazi ndizive zonke iintlobo zabakwalizwi, ndenze oku nokuya. Kwaye ndifundile iBhayibhile ngokwam, kwaye ndiyazi ukuba si, kukho uMesiya ozayo, oyakwenza ezi zinto, ke kufanele ube ngumprofeti wakhe wena. Wathi ndinguye. Wathi, umfazi, yiza ubone indoda. Lena yiyo. Walinda wade wabona uMesaya ibonakalisiwe ngelizwi likaThixo. Emva koko wathi, oku koko besikulindile amakhulu amane eminyaka. Asikhange sibe namprofeti okanye nantoni na. Nako apha, kwaye yena ngokwakhe uthi unguye. Ngaphandle kwaye nibone indoda endixelele izinto endizenzileyo. Kodwa ababingeleli bafuna ukumbulala yena, kwaye kugqibeleni bayenza loo nto, yabona. Kodwa abanakubulala umoya wakhe namhlanje, injalo loo nto. Hayi, abanakubulala wona. Ube ulapha ukuza kusingenisa ngaphakathi koko sinombulelo. Qwalasela mkhulu kangakanani uThixo, mikhulu kangakanani imisebenzi yakhe, indlela engenakusilela ngayo. Ngoku uThixo unikezele ngendlela yemvelo yokwenza izinto, kwaye kasayi kwenza ngokuchaseneyo koko. Ngoku wathembisa ngemihla yokugqibela oko ayakwenza, kwaye ibathumelele thina umyalezo, kwaye lo myalezo uyakuba nokuzazisa okunye njengoko uEliya wayenakho, njengoko uElisha wayenakho, njengoko uYohane umbhaptizi wayenakho. Kwaye uyakujika iintliziyo zabantu, hayi ukuzisa kwihlelo, kodwa uzibuyisele emva ekuqalekeni koobawo abapostile, emva elizwini. Indlela ezi zinto zibe zingqinelwe ngayo, indlela oko ekuvakalisweni kwengelosi yokugqibela isityhilelo ishumi, ngemihla engelosi esixhenxe ezimfihlakelo ebezizonke zi kutheni amawisile kwenzile oku kwaye namabhaptisi kunye nebandla likakristu kunye namangqina kayehova bonke bekwenzile oku iimfihlakalo ziya kutyhilwa kumhla wokugqibela xa owengelosi yesixhenxe owengelosi yesixhenxe umyalezo xa i hayi xa iqalisayo ukwenza le nto kodwa xa iqalisayo ukuvakalisa umyalezo wayo yabona hayi iminyaka elungiselelayo kodwa xa iqalisa ukuvakalisa umyalezo ezimfihlakalo ngoko ziya kutyhilwa kwaye apha zinjalo ndingazazi zona kwaye ninabantu ningamangqina oko kwaye ngoko kokuya kubonakaliswa esibhakabhakeni ukuze ihlabathi lingabi nakho nangoku basamangalisiwe kwenzeka ntoni eTucson abajongi sibhakabhaka abakhulu bathabatha umfanekiso wayo phezulu phaya basamangalisiwe kokwenzekileyo yintoni bayibeka noko ephepheni ingaba kukhona bani owazi nantoni malunga nento ingaba yenzeka njani akukho nkungu phezulu phaya akukho moya akukho kufuma amashumi amathathu emayile phezulu emoyeni oh bethu kuya kubakho imiqondiso esibhakabhakeni phezulu kwaye xa ezi zinto zisenzeka inyikima kwiindawo ezininzi ngoku uya kuvela umqondiso ezulwini unyana womntu ngalo mhla kuluka unyana womntu uya kuzityhila yena kwakhona etyhilwa ngokwakhe kwaye ihlabathi liyakukhangeleka njengesodom negomora oh bethu bazalwane sanokungahoyi ngezinto zikamoya yabona phengulelane izibhalo ngokuba kuzo nicinga ngonaphakade ninobomi obunginaphakade kwaye zona zizo ezingqina ngelizwi zizo zona ezingqina ngenyaniso izinto uthixo azenzayo kule yure kwaye ngoku yintoni abo banomoya kathixo balindela ezi zinto kwaye xa bebona ezi zinto bayazikholelwa ezi zinto wathi uyesu akukho bani unokuza kum ade ubawo wam amtsale kwaye bonke athe ubawo wandinika bona mna ulilizwi bayakuza kum bayakuza kum ndibe ndiburhabaxa ngale ntsasa yabona balindela enkosini ukulinda kwaye xa beyenza kwaye babone esasithembiso sanamhlanje singqinelwa oko kuhlaziya ukholo lwabo elizwini lakhe ngoba wathembisa ukuyenza yona kwaye apha uyayenza ngoko akukho mathandabuzo uthixo uyathetha ilizwi lakhe kuqala liyathetha emva koko umoya olizisayo lona wenza into elithe ilizwi liyakuyenza owu sinabaninzi abalinganisi sisaya kuba nabo abaninzi amadoda anyanisekileyo entliziyweni ezama ukwenza izinto ngala ndlela nangala ndlela kodwa qaphela kwenzeka ntoni abantu baya kubeka izandla zabo baze emva koko bafe yabona qwalasela akukho nkqubo yamntu yabuhlelo yakuze isebenze isenzela angawabo enziwe ngamahlelo etyeya uthixo zange abe nahlelo akasokuze abe nahlelo kwaye yinto eyenziwa ngumntu kwaye ndiyamangala namhlanje ukuba konke ukutsalela ngaphakathi kwethu neminyhadala emikhulu neemvuselelo besingazalisa ityeya yobuwisile ityeya yobubhaptizi ityeya yoburhabe kodwa malunga naphi netyeya kakristu ilizwi kwaye ukuba umtshakazi kufanele abe lilizwi ngoko kufanele abe ngokakristu inxalenye yomyeni kufanele abe lilizwi ilizwi hayi elomhla wakhe ilizwi lalomhla athe walithembisa liyakuba ngulomhla athe wathumela ilizwi lakhe ukuza kubumba umtshakazi wakhe aze amenze yena ndiyathemba siyayibona sanokufumana luvo lololwenu ngoku kwaye sanokuthatha luvo lwamntu thatha ilizwi elingqinelweyo apha iBhayibhile itsho uthixo uthembisile elizwini lakhe indlela yakukhetha ngayo umtshakazi wakhe kulo mhla wokugqibela ingaba niyayazi loo nto wayithembisa indlela yakuyenza ngayo kwaye leyo ngecebo lakhe lasekuqalekeni lokukhetha ukristu lokukhetha amaxesha yokukhetha ilixa indlela akanakuyiphosa kumtshakazi wakhe ngokuba uyinxalenye elalizwi akanamkhetha yena ngehlelo ngelixa angazange akhethe ukristu ngehlelo ingaba ukristu weza kwihlelo weza ngehlelo hayi bamala yena kulungile yiloo nto ihlelo layenzayo ngoko ngoko xa ekhetha umtshakazi ingaba angenza nangayiphi indlela wamzisa njani ukristu apha ngelizwi labaprofeti ingaba njalo uyakumzisa njani umtshakazi wakhe apha ngelizwi labaprofeti? Wamazisa njani yena xa wezayo ngendoda enomoya kaEliya phezu kwayo iphuma intlango? Uyakumazisa njani umtshakazi wakhe wathembisa kumalakhi sine into ekwanye phambi kokuba litshabalalise ihlabathi njengoko kwakunjalo ngemihla yeSodoma? Khumbula, iSodoma yatsha. Ingaba kunjalo? Kulungile. Eli hlabathi kufanele litshe, watsho njalo uYesu. Kwaye iyakuba lixesha lokuba njengoLuka isahluko seshumi lesixhenxe kunye nomqolo wamashumi amathathu uthe ngemihla yakufana neSodom neGomoro ngokunyana umntu uyakutyhilwa. Kwaye kuya kwenzeka ntoni emva koko? NgokukaMalaki uyakutshisa umhlaba kwakhona, kwaye amalungisa kwimiliniyam ayakuhamba phezu kothuthu lwabangendawo. Ingaba injalo? Yabona ke sisekupheleni kwexesha kanye. Sihleli apha emnyango ngoku silinde yena ukuba eze. Qwalasela, uThixo uthembisile elizwini lakhe ukuba uya kukhetha umtshakazi wakhe ngendlela yakhe yasekuqalekeni, wakhetha owakhe umyeni. Wamxelela kwangaphambili ngabaprofeti waza wathuma umprofeti ukuyazisa. Wathi umprofeti emiyela unqwemeni leJordane, nantso! Bathi wena ungumesaya, kunguye? Wathi hayi, andikomesaya. Kufanele ukuba ube ngumesiya, kodwa andinguye. Kodwa yena umi phakathi kwenu, kwaye izihlangu zakhe andifanelanga ukuzithukulula. Xa esiza ezazisa, kwaye namhlanje umi phakathi kwethu ngumntu kamoya oyingcwele ezibonakalisa ngakumbi nangakumbi esiza ebandleni lakhe ezazisa yena. Ngokuba yena kunye nomtshakazi nomyeni bayakuba banye ezazisa yena. Kwaye ngenye imini niyakubona ukuba lowo nimvayo ezintliziyweni zenu, kwaye nibona nokwaziswa kwakhe uyakumntwisa phambi kwenu, nize nina naye nibe banye. Nihlanganiswe ngelizwi, kwaye ilizwi lasekuqalekeni liyakubuyela ekuqalekeni, oko nguThixo. Kwaye ngaloo mhla niyakwazi ukuba ndikuye ubawo kum, mna ndikuni, nani nikum. Haleluya! Silapha, haleluya! Ndivuya kakhulu ukumbona yena ezimntwisa ngokwakhe kanye phakathi kwethu, kwaye siyabona oko wakuthembisayo ngelizwi. Hayi oko kuyimvakalelo yomntu ukucula nokuqhuma nokudanisa, kodwa ngelizwi lakhe. Amen. Yena uyazazisa. Khangela xa bayizisayo, bakha itempile bayizisa ityeya kuyo, uThixo wangena phaya ngentsika yomlilo. Amen. YayinguDavide iqhuma ikhwaza. Yayizizo zonke imvumi kunye nababingeleli beqhubeka xa babengaphandle kwentando kaThixo. Kodwa xa uThixo wayibona ityeya isendaweni yayo nesihlalo ngaphambi kokuba babeke ityeya phaya, nako kusiza intsika yomlilo ikhokela indlela. Kanye ukuhla ngaphaya kwamaphiko eKherobhi kanye nangasemva kwengcwele engcwele, indawo yakhe yokuphumla, intsika yomlilo. Kwaye uzuko lukaThixo laluphaya ngaphakathi de abe abazange bakwazi nokulungiselela. Amen. Iyakuvala amehlo akhe wonke wakwalizwi xa isiza kumtshakazi wakhe. Yena uyakuthathwa ezinzulini zobusuku njengoko kwakunjalo kubo abasokuze babe nakho nokumbona yena esemka. Oh, makabongwe uThixo. Qwalasela, uThixo uthembisa ukuba uyakukhupha umtshakazi wakhe, into ayakuyenza. Uyakubakho imbewu, uyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa, indlela yakuzenza ngayo zonke ezi zinto kanye njengokuchanekileyo nangendlela wayiceba ngayo ekuqalekeni kwitestamente endala nakwitestamente entsha. Kwaye ayizi ngokwehlelo, ayizi ngokwenkqubo yethu esixakeke yiyo namhlanje. Sibangela nje ukufa, sibenze abantu babeke izandla zabo kuyo baze bafe kuyo. Yabona ilizwi, umyalezo ngokuhlwa kufanele uphathe iziphumo zangokuhlwa. Umyalezo ngokuhlwa kufanele utyale imbewu yangokuhlwa, hayi imbewu yakusasa, imbewu yangokuhlwa. Ingaba injalo? Umboniso wasemini yamaqanda, imbewu zayo emva phaya yayingamahlelo, yafa, yatshabalala. Kodwa umyalezo wexala ngokuhlwa uyakubonisa ukukhanya kwexala ngokuhlwa, uyakubonisa iziphumo zexala ngokuhlwa. Umyalezo wexala ngokuhlwa, ixesha likaYesu, umyalezo wasemini emaqanda wabonisa iziphumo zasemini emaqanda. Umyalezo wasekuqalekeni wabonisa iziphumo zasekuqalekeni, wenza indalo. Yena wenza unyana wakhe ngumfanekiselo ongowakhe emini emaqanda. Ngexala ngokuhlwa wenza umtshakazi walo. Yabona ngantoni? Ilizwi lakhe. Wawubumba njani yena umhlaba? Wathetha njani yena ukuba ubekho? ngelizwi lakhe. Yayingubani unyana wakhe? Ilizwi. Ekuqalekeni bekhona ulizwi, kwaye ulizwi wayekunye noThixo, kwaye ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi. Uyakumthatha njani umtshakazi wakhe ngelizwi? Hayi ngenqwelo entsha, hayi ngoluvo oluthile lowakwalizwi, kodwa ngokwelizwi lakhe uyakumazisa yena. Sukubeka nanye into kulo okanye unciphise nanye into kulo ngoku. Ndiye ke lona ngendlela elililo, yabona? Ixesha langokuhlwa, wathembisa uya kutyhila, nakubeni etyhila la matywini asixhenxe, waze wabonisa oko wona amabandla akuphosileyo emva phaya. Isityhilelo ishumi, nakumalaki isine, Luka ishumi lesixhenxe amashumi amathathu, wathi uya kuyenza. Ngoku masingayixubanisi, masigcine kanye ngolwa hlobo. Mandi ekuvaleni. Umalunga, ufutshane kakhulu kwimizuzu elishumi elinesihlanu kude kube elishumi elinambini, mandivale ngokutsho oku. Zihlobo, phulaphulani, egameni lenkosi uYesu, ezi zinto zicace gca ukuba ningalikholelwa lona, icace gca kuni ukuba ningaliboni lona. Ngokuqinisekileyo ningakubona oko. Ngokuqinisekileyo ihlabathi lingalibona, kodwa nje yenu sukuphenjelelwa bobu buvuvu butsha nezinto abanazo namhlanje. Andikhathali nokuba balunge kangakanani abantu, banyaniseka kangakanani. Ukuba abathethi ngokomthetho nabaprofeti, iBhayibhile ithe akukho bomi kubo. Yabona? Davide wacinga ukuba ulungile, wanyanisekile. Bona ababingeleli bacinga ukuba balungile, babenyanisekile. Kodwa basilela nje ukubuzisa inkosi malunga nako. Kwaye babenokuyenza njani? Mhlawumbi bathi sithandazile, kodwa leyo yayingeyondlela kaThixo yokuyenza. Wathembisa ukuba akayikwenza nto ade kuqala ityhile kubakhonzi bakhe abaprofeti. Kwaye nako kumi uNathaniyeli kanye phakathi kwabo, kwaye zange babuzise kuye konke konke. Ngokufunda ezilandelayo ezimbalwa izahluko zezikronike phaya, kwaye uyakufumanisa xa uDavide wahlala endlwini waza wathi ingaba kulungile, kwaye uNathaniyeli wayehleli kunye naye ukuba ndinganayo ndihlale kwimisedare ize ityeka kaThixo ibe phantsi kwentente phandle phaya. Kwaye uNathaniyeli wafumanisa kwinkosi amakamxelele kona ukuba akwenze, kwaye wayesele enzile ngokungalunganga. Ke ngoko uThixo wathi, mxelele umkhonzi wam uDavide, ndiyamthanda, ndimenzele igama elinjengamadoda abalulekileyo emhlabeni, kodwa andinakumvumela ukuba ayenze. Yabona, undiphoxile mna, yabona? Andinakumvumela ayenze. Ndiyakuzisa indoda, unyana wakhe uyakuvuselela indlu kaThixo engunaphakade. Kwaye lowo yayinguDavide kakade, nto leyo uSolomoni wayezekelisa, kodwa emva koko wasilela. Wonke umntu kufanele asilele, sonke isidalwa esingumntu kufanele sisilele. UThixo, kuphela kwakhe ungenakusilela, akanakusilela. Kuphela kwento uThixo engenakuyenza kukusilela. Kwaye uThixo lilizwi, kwaye ilizwi nokuba likhangeleka ngathi liza kuza ngale ingenye indlela, iyakuza njengokuchanekileyo ngendlela ilizwi liyitshoyo. Ngokukhumbula, kufanele nilandele ilixa, ixesha, yabona? Kwaye leliphi ithuba inikulo, leliphi ixesha, kwaye nenze oko kungqineleke ukuze nibone oko ukuba kuyinyaniso ngokuchanekileyo. Ngokuthatha zonke ezimfuneko, lonke ilizwi, yonke imifuziselo nezinto, uze ujonge apho ukhoyo. Cinga ngeyure esiphila kuyo. Khangela ngaphaya oko kuphantse kwaliqhezu leshumi lomhlaba ulungele ukuwa. Inzululwazi iyakutsho oko. Bajonge ewotshini kwiminyaka embalwa ayigqithileyo bathi imizuzu nje emithathu ngoku de kube yinzulu yobusuku. Ingaba ngumzuzu, ingaba sisiqingatha somzuzu ngoku. Bathi ayisayi kwenzeka kwisizukulwana sethu. Ingenzeka ngemizuzu emihlanu. Wayeqwalasela into elandelayo awayitshoyo iminyaka emihlanu. Andikhange ndikutsho oko ngoku, nguye otsho oko, inzululwazi. Bayatyekezeka bemka eCalifornia njengeempukane, yabona? Kulungile, umhla uLothe waphuma ngawo eSodoma, kwaye ngamhlamnye kwana umlilo phezu komhlaba. Ngomnye wale mihla uThixo uza kuthatha umyalezo wethu, kwaye siya kumka apha. Into ethile iyakwenzeka ngokuqiniseka ngokwaneleyo ngoko xa ibandla limkile umzimba wakhe, umtshakazi wakhe. Ngoku ndifuna ukunifundela isibhalo, kwaye ndifuna nisifunde sona kunye nam. Ndifuna nityhile kwiDeuteronomy 4 ekuvaleni. Ndicinga ngokwaneleyo mhlawumbi kuthethiwe okokuba niyakuqonda. Deuteronomy 4, ndiza kufunda iindawo ezimbini apha, kwaye kweli bandla nakwiteyiphu abantu abakuyiteyipho nabantu abakuqhagamshelwe ngokunqomleze ezinye iindawo zesizwe. Ndifuna niphulaphule koku ngokuzondelela kakhulu kwaye ningasileli. Lena yinto endi Deuteronomy isahluko sesine. Ndiza kufumana ivesi yokuqala. Ndifuna ukufunda ivesi yokuqala, emva koko ndiza kufunda ivesi yamashumi amabini anesihlanu neyamashumi amabini anesithandathu. Ningayifunda yonke xa nifika ekhaya, kodwa nje ukonga ixesha ukuze sibe nokuphuma ngexesha, ngoba ndifanele ndibuyele kwakhona ngobu busuku. Inkosi ithandile. Phulaphula oku lo mprofeti ethetha. Waye esebukhoneni bukaThixo, wayesazi awayethetha ngako. Phulaphula. Kaloku ke, o Israyeli, yiphulaphuleni imimiselo nezigwebo endinifundise zona ukuba niyenze, ukuze niphile, ningene kwaye nilime izwe aninikayo uYehova uThixo woyihlo. Oko kufuzisela imiliniyam yethu. Ize ningongezi ezwini endiniwisela umthetho ngalo, ninganciphisi kulo. Ningongezi nenye into kulo, kwaye ninganciphisi kulo. Hlala, thetha nje noko likutshoyo lona, ukuze nigcine imithetho kaYehova uThixo wakho endiniwisele yona. Amehlo enu akubonile oko akwenzayo uYehova kuBhali Pheore. Ngokuba bonke abantu abalandela uBhali Pheore, uYehova uThixo wakho ubatshabalalisile phakathi kwenu. Ngoku ningabantu abohluliweyo, niphumile emahlelweni. Yabona, yabona. Ke nina nanamathelayo kuThixo wenu, niphile nonke namhlanje. Zange nife namahlelo enu. Niyaphila ngoku kwaye nisebukhoneni bukaThixo. Ngokusondeleyo sanokuyiphosa ivesi yamashumi amabini anesihlanu. Ngoku xa besiya kumhlaba ngokuqaphela kwenzeka ntoni? Kwaye xa uthe wazala abantwana nabantwana babantwana, kwada kwaba kudala nihleli kwelo lizwe, nazonakalisa yiloo nto yenzekayo, nenza umfanekiso oqingqiweyo into engenye nokuba yiyiphi, nenza okubi emehlweni kaYehova uThixo wenu, namqumbisa. Phulaphulani! Ndinqinisisa amazulu nehlabathi namhla. Yabona? Noda kampela kamsinya ningabikho kwelozwe okanye indawo apho niyakhona eYordani ukuba nilime. Anisayi kuyolula imihla yenu kulo, koko notshabalala mpela. Lona enguMoses ethetha noIsrayeli emva kokuba ingqinelwe nguThixo ngentsika yomlilo, kwaye wazi ukuba wayeqinisekisiwe ukuba ungumkhonzi kaThixo ukuba akhokelela ngaphandle. Kwaye phambi kokuba baye kuwo umhlaba, phambi kokuba bangene, uMoses wathi, ngoku amazwi endiwathethileyo kuni, ndinqininisa amazulu nehlabathi ngokuchasene nani ukuba nithi nongeze nento kulo okanye ninciphise ilizwi elinye kulo. Anisayi kuhlala elizweni apho inkosi uThixo aninikileyo. Ke ndithi egameni likaYesu Kristu, sanokongeza nento, sanokunciphisa nibeke imbono zenu kulo. Thethani nje oko kutshiwoyo kwezo teyiphu, nenze kanye oko inkosi uThixo ayalele ukuba kwenziwe. Sikongeza kulo. Wasoloko esigcina isithembiso sakhe kuthi, sonke isithembiso athe wasenza usigcinile. Ingaba wakhe wanixelela okwakuza kwenzeka, kwaye ingaba yenzeka? Ndizisa amazulu nehlabathi phambi kwenu namhla ucelomngeni. Wakhe uThixo wathetha into angazange ayizalisekise, kwaye ayenze ngqo oko athe uya kusenzela. Akenzanga kanye ngandlela athe uya kuyenza ngayo, injalo ngokuchanekileyo ke uya kuqhubekeka ukuyenza. Nje sikongeza kulo, sikunciphisa kulo. Kholwa nje kulo uze uhambe ngokuthobeka phambi kwenkosi uThixo wakho, ngokuba sikufutshane kungeneni kwilizwe. Ngoko akuyi kubuyela, akuyi kubuyela kolu hlobo lobomi kwakhona. Uya kubuyela usisidalwa esingenakufa. Uya kujika xa isono sisusiwe, xa uSathana ebotshiwe. kwaye iwaka leminyaka uya kuhlala phezu kwalo mhlaba ethe inkosi uThixo wakho akunika wona. Kuba abanobulali bayakudla ilifa umhlaba. Unoyolo lowo yenza yonke imithetho yakhe ukuze abe nelungelo lokungena kuwo umzi. Ngokuba ngaphandle ngabakhafula amaxoki nabenzi bombulo nezinja abayikungena kuwo ngaphakathi. Kodwa yabanyuliweyo bodwa kunye nakwabo abahamba ngemithetho yakhe. Sukuthatha into ethile entsha zibhabha kuyo yonke indawo kwaye kuya kubakho ezininzi kunoku ezizayo. Kodwa sukuthatha ezi zinto zintsha. Inkosi uThixo wakho wazisile kuwe yintoni inyaniso.
The Lord your God has vindicated.
Inkosi uThixo wakho kungqinele oko kunyaniso ngelizwi lakhe nangomoya wakhe. Akungabukoti asingamandla kungumoya wam. Kwaye umoya uThixo ufuna abo bamnqula yena ngomoya nangenyaniso. Ilizwi lakho inyaniso. Kwaye ungqinele ngokupheleleyo ukuba uYesu Kristu nguye izolo namhlanje naphakade. Uyibonisile imbewu yangokuhlwa kuwe. Uyityhilile yona kuwe elizwini. Uyiqinisekisile yona kuwe ngomoya wakhe. Ungaze uqalise okanye uzame umbutho. Ungazami kwakha phezu kwayo nayiphi into engenye, kodwa hlala uthobekile phambi kwenkosi uThixo wakho. Ngokuba kukhangeleka ngathi amasango angavuleka kwilizwe lesithembiso msinya. Ngoku masingene ngomculo onyanisekileyo novuyo xa umtshakazi nomyeni bathatha indawo yabo etronini. Hlala ngokuthobeka, hlala ngothando, thandanani, ningaze nifake nenye into phakathi kwenu. Ukuba ubona into isiza enhliziyweni yakho ngokuchasene nomnye, isuse kwalapho ngoko nangoko. Sukuyivuma kwaye uSathane uyakwenza ungcono kwakhe ukungena phakathi kwenu, yabona? Ungayivumeli loo nto yenzeke. Omnye umfo onolwimi onobuqhophololo angeza aze azame ukususa kulo. Ucinga ukuba bebenokumsusa uMoses ebukhoneni bukaThixo apho wayeme khona waza walibona lona? Hayi mhlekazi, hayi asinciphisi kulo okanye songeze kulo, ligcine nje lona ngendlela eyitshiloyo inkosi. Asifuni hlelo, asifuni mbutho, asifuni ntshabhiso, asifuni ngxwabangxwaba, sifuna uThixo kwaye yena ulilizwi. Ngoku masithobiseni intloko yethu. Oh Thixo, ndiyabheka-bheka ngeliso likamoya, ndizama ukubona kwenzekayo. Ndiyalibona ilizwi lakho, indlela ebelingqinelwe ngayo, indlela ebeliqinisekiswe ngayo. Yonke indlela kusuka kumashumi amathathu anesithathu eminyaka egqithileyo ezantsi apha emlanjeni, oko wakutshoyo. Kwaye naku amashumi amathathu anesithathu eminyaka kamva, kwaye usenza nje oko wakutshoyo, kwaye wenze nje oko wakutshoyo. Nkosi makube le kuthi ukuzama ukulenza lona na uluphi na unciphiso okanye ukuzama ukulenza nobuphi ubukhulu lona. Masiligcine nje lona ngendlela ulenze ngalo wena. Sihambe nje thobekileyo silandele wena. Aba ngabo Nkosi othe wabanikela kulungiselelo ngaphandle kwabo bonke abo balele kunqumleza isizwe kwihlabathi jikelele. Amangcwaba apha agcine abanintsi babo balindileyo abasikelelweyo abangcwele. Kodwa njengokuba isatshiwo, thina abo basadla ubomi nabaseleyo sisayi kubaphangela abo baleleyo. Icilongo liyakukhala abafileyo bavuke kuqala size sixhwilelwe phezulu kunye nabo. Xa uzuko lukaThixo liyakube luphezu komhlaba, luyakuzimelisa ibandla limke ehlabathini, alisayi nokulibona lona xa linduluka. Bawo Thixo, bagcine aba ezandleni zakho bangabakho. Ndiyathandaza Thixo ukuba siya kusoloko sihamba ngokuzithoba phambi kwakho. Asazi kuya kuba lithuba elingakanani, asinqweneli kwazi kuya kuba kudala kangakanani. Asilo xanduva lwethu, oko luxanduva lwakho. Asiyontando yethu ukwazi ukuba uya kuzanini. Yintando yethu Nkosi ukuhlala sithobekile de ubuye size sihambe nawe. Umnqweno wethu ukuba wena uzazise kanye emva kwethuba bawo phakathi kwethu ukuze sibe nokubona ukuba sisahamba nawe. Sixolele izono zethu zakudala. Sikhokele kwaye usikhusele kuwo wonke umgibe kamtyholi kwixesha elizayo. Sikhokele usinqwanqwade owuThixo bawo wethu. Xolela izono zethu uze usincede sibe ngabantwana bakho. Siludidi oluhluphekileyo lwabantu, singabalahlelwa ngaphandle ngamaqumrhu elihlabathi ngamahlelo eecawa. Siyasibona isiphelo, kwaye siyakubulela wena ngeliso lomoya elizwini lakho lokubona ixesha lesiphelo okokuba zonke ezi zinto kufanele zifike kokwakucolwa kukhulu kusuka ezulwini. Sincede Nkosi singabi lapha ngalamuhla, kodwa sifudukele ebukhoneni bakho, sibhabhele kude siye esifubeni sakho. Philisa abagulayo nabaqhwalekileyo Nkosi, siyathandaza ukuba ngokuhlwanje uya kusinika yona nkonzo enkulu kwanga ungangabikho mntu utyhafileyo phakathi kwethu ngenxa yobukhona bakho Nkosi. Zanga iintliziyo zethu zingahlala zikuwe, kwaye siyazi Nkosi ukuba imali, ubutyebi, izinto zeli hlabathi azinantsingiselo nje zezomzuzwana, zonke kuzo mazinyamalale. Imisebenzi yethu, indawo zethu, abahlobo bethu, yonke into mayinyamalale. Nokuba kungakanani ukutyeba, kungakanani ukuhlwempuzeka, ikangakanani indumasi okanye ukungadumi esikuko, kufanele inyamalale. Kodwa kukho kuphela into enye yokuba ubukho bethu apha bubotshelelwe kuyo, kwaye lowo nguYesu Kristu. Ke Thixo, senze sibekele ecaleni yonke into njengeyesibini, size sibambelele kuye, kwaye ulilizwi yena. Siphe kona Nkosi ilizwe elingqinelweyo leyure, ilizwe elingqinelweyo lemihla kaMoses yayinguYesu, ilizwe elingqinelweyo lomhla kaIsaya, Eliya, Yohane, bonke yayinguYesu, kwaye ilizwe elingqinelweyo namhlanje nguYesu onguye izolo namhlanje naphakade. Sincede Nkosi ukuba sikholwe koko, sibone oko, size sihambe kuko, sicela igameni likaYesu. Ngeentloko zethu zithotyiwe, andazi nokuba kukho ubani apha ongazange ngenene enze lo wamkhulu okukwanela konke. Uyalikholelwa, kodwa ukulikholelwa nje kuko kodwa akonelanga. Ndiyakholwa ukuba umfazi wam wayeyintombi elungileyo. Ndiyamazi uyise unina, ndimazi iminyaka ngeminyaka. Wahamba ubomi obuthe tye, ndandikholwa ukuba ibe ngumfazi olungileyo, kodwa oko zange kumenze abe ngowam. Akazange abe ngowam wade yena ndamamkela, wandamkela nam. Ngoku uYesu ufuna ukwamkela, akunakho na ukumamkela yena uze ube yinxalenye yelizwi lakhe. Ukuba ukwenzanga oko kunye neentloko zenu zithotyiwe neentliziyo zenu zithotyiwe, ndiyathemba akukho ndawo yokubiza isiguqo apha, andikho kangako kuzo. Nokuba kunjalo, ndiyakholwa uThixo ukutyelela kanye apho ukhoyo. Ningaphakamisa izandla zenu nithi, mzalwana uBranham, ndikhumbule emthandazweni, ndifuna ukwenza oko. UThixo akusikelele, uThixo akusikelele bethu izandla kwindawo yonke, ndifuna ukufana nokuya. UThixo akusikelele mzalwane, usikelelwe mzalwane nonke nina jikelele. Ndifuna ukuba kokuya uThixo akusikele ngenene, ndifuna ukuba kokuya. Ndiyayibona kulungile ngokujonga sihlobo, kungabakho into ethile encinci ukuba kukuko okuya, ngoko kukho into ebopheleleke kuyo ngaphandle kokuya. Ukufutshane kakhulu kuyo, ujonge kuyo, uyayibona, uyibonile iminyaka ishukuma inyuka, uyibonile ivuthwa ngoku. Ukuba okuya kuthetha yonke into kuthi, kwaye akukho nanye into yakuhlala ihleli kuphela kokuya, kutheni ungajika nje intloko yakho kulaa nto obujonge kuyo uzibophelele kuye? Lowo ungumbindi wabo bonke ubomi, konke kusuka apha nguye. Akungeyenzi loo nto ngeli xesha sithandazayo ngokudibeneyo. Thixo othandekayo, njengoko izandla zamadoda abafazi, amakhwenkwe, amantombazana, nkqu nabalungiseleli benezandla zibheke phezulu, bafuna ukubopheleleka kanye kwiNkosi uYesu, kwaye noko kukhangeleka ngathi abanakuyenza loo nto. Kukho into ebatsalela kweli cala ngela cala, ingaba lihlelo, ingaba ngumntu, ingaba sisono, ingaba yinto abayifihle entliziyweni yabo. Andazi Nkosi, nguwe owaziyo. Nokuba yintoni, kungenzeka ngoku Nkosi, ngelixa wena ubiza kwabanye ubabizile bangabakho, kwaye ngelixa ubabizayo bangabangayeka okuya esasono sirhawulayo. Njengoko iBhayibhile itshiloyo, bajike kwesasono esisirhawulayo ngokusisisulu, ukuze silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. Sise amehlo ethu ku intoni? Kumsebenzi wethu, kwihlelo lethu, kukuzibandakanya kwethu kwiqumrhu. uKristu, imbangi nomgqibelelisi wokholo esinalo kuye. Yenza oko ba ukuthi namhlanje kuba sikucela oko egameni lakho nokwenzela uzuko lwakhe. Ngoku bangabakho Nkosi, yenza kubo njengoko ubona kufanelekile. Yenza kuthi njengoko ubona kufanelekile. Singabakho egameni likaYesu. Amen. Tanda. Diam tanda goku wanditanda kuqala kwaye watengu sindiso lam kumti. Ingaba nilibele ngesidlo sasemini? Ingaba nilibele ukuba abantwana ingaba basakhuselekile ngaphandle emotweni okanye hayi? Ingaba nilibele ngexesha eligqithileyo naza naqonda oko nikuvayo ngemizwa kanye ngoku? Kuyenzeka phambi kwenu usuku nosuku. Yenza oko kube ngumbindi wento yonke, yenza zonke ezinye izinto zimke kuwe, ziya kunyamalala nakanjani. Oh, gcina nje ulandela emva kwakhe, yabona? Njengo Elisha walandela u-Eliya, masilandele yena. Kufanele sithatyathelwe phezulu nathi ngamhla uthile. Siyibonile inqwelo yomlilo eyamvusayo yena ngaphandle kwengcwaba, siyayiva ngemizwa ngaphakathi kwethu. Ngenye imini, uya kuwakhulula amahashe ematyholweni. Siyenyuka, animthandi yena? Kwaye watenga usindiso lam kumthiwe Kalvari. Oh, akunakho nje uphantse uvale amehlo akho uze umbone yena endandela kufutshane. Diam tanda. Ngubani omnye ebendinomthanda? Diam tanda yena ngokuba wanditanda kuqala kwaye watenga usindiso lwam kumthi weKalvari. Longe ixesha xa ndibuyela ekhaya, umntu othile umkile. Ndiyakumka kwinyanga ezimbalwa ndibuye umntu othile umkile. Ndiba buhlungu longe ixesha ndibuya. Ngomnye umhla inkwenkwe endandihamba nayo isikolo, ndisihla ngestrato yathi, "Molo Billy." Ndayijonga, wayeqhele ukuba ngomhle umfo omncinci enenwele ezimnyama ezibengezelayo kakhulu, zikanyelwe ngasemva ngokuzimhlophe okwekhephu. Wayeqhele ukuba ngomenqo isisu siphume ngaphandle ngolu hlobo. Ndathi, "Molo, Jim." Ndamjonga, ndeva entliziyweni yam ndacinga, "Thixo, laa nkwenkwe kunye nam, laa ndoda kunye nam, sizintanga." Emva koko ndazi ukuba imihla yam ibaliwe, ndazi ukuba akusayi ukuba kudala kakhulu. Ndabheka-bheka, ndaza ndacinga, "Ndingenza ntoni Nkosi, ndincede, andifuni kukhokela phambili kwakho, ndifuna ukuhlala kanye emva kwakho, khokela indlela." Ndajonga, ndaze ndacinga, "Amashumi amahlanu anesithandathu ubudala, oh bethu, akunakuba kudala kakhulu." Ndaze ndajonga ezantsi ndabona umhlobo wam olungileyo uBildawo ehleli phaya amashumi asixhenxe anesibini okanye amashumi asixhenxe anantathu eminyaka ubudala. Ndabheka-bheka ndabona aba bantwana, bacinga, "Kulungile, ndiyakulinda ndibe mdala njengomzalwana uBranham, ndiyakuyicinga laa nto." Sithandwa, ungangaze ukubona oko, ndiyathandabuza kakhulu uya kuyibona. Yabona? Kodwa cinga nje ukuba mzalwane uBildawo uqhubekeke waphila lo mhla uya kudlula amakhulu abaneshumi elinesihlanu, ishumi elinesithandathu iminyaka ubudala abantu bafa qho ngeyure. Ke mahluko mni okwenzeka ukuba unangaphi iminyaka, wenza ntoni ngeyure ophila kuyo? Umenzela ntoni uYesu ngeli xesha? Yabona? Oh, ndifuna ukumbona yena, ndifuna ukubona iyure endiyijongileyo, kwaye ndibone yonke le mizimba iguqulwa, ndibone itshintshwa ngephanyazo ngokukhwanyaza. Ukuba okwakunjalo, ngoko size zona zidenge zabantu, yidla usele unwabe, kuba ngomso uza kufa, yabona? Kuphela unjengesilwanyana uyafa uye bumdakeni kwaye kuphelele apho. Kodwa kukho okufayo, umphefumlo ongafiyo, uphila kuwe mzalwane. Sivile ezulwini, sibonile iqinisekiswa. Siyazi ukuba ukho kwaye ungumvuzi wabo bamfunayo ngokunyanisekileyo yena. Ngoku malunga umzimba kaKristu, ngelixa sicula oko kwakhona, ndifuna nje nihlale ezitulweni zenu, niqhawule isandla somnye ngelixa siculayo kwakhona. Ndibulisa nje umzalwane wakho udade. Ngoku Richard, na kwaye wandithenga. Usindiso lwam kumthi weKalvari. Ingaba uyamthanda yena? Yithini amen. Niyalithanda ilizwi lakhe? Yithani amen. Niyakuthanda ukwenza kwakhe? Yithani amen. Niyawuthanda umzimba wakhe? Yithini amen. Ngoko thandanani omnye nomnye, amen. Injalo loo nto. Ngoku abantu bonke bayakwazi ukuba ningabafundi bam xa ninothando omnye komnye. Ngoku ndibeke izandla zam phezu kwezitshefu ukuba kufanele uzifumane phambi kobusuku. Ndiza kuba nomzalwane uRichard Blair, uThixo uphendule umthandazo wakhe, yena kunye nomzalwane apha bethandaza ngenye imini ukuba kubuyiswe le nkwenkwe incinci ehleli phakathi kwethu namhlanje ephilayo ngenxa yokholo lwethu kuThixo. Ngoku ndiza kufuna yena asindulule ngelizwi lomthandazo nje kwimizuzu embalwa ukuze sibe nokubuyela kwakhona ngobu busuku. Nje malunga nemizuzu emihlanu emva kweshumi elinambini ngokwaleya iwotshi, kwaye ndifuna nibuyele ngobusuku ukuba ninakho, ukuba nikufuphi, ukuba kufanele niye emakhaya wangawuThixo anganikhawulezisa endleleni yenu aze anincede anikhusele. Ukuba ningahlala kwaye nifuna ukuhlala, namkelekile ukuba nihlale, uThixo abe nani ngoku. Side sihlangane, side sihlangane. Side, masiphakamiseleni izandla zethu kuye. Sihlangane ezinyaweni zika Yesu. Side sihlangane, side sihlangane. Wangu Thixo anganani de sibuye sihlangane. Leyo indlela yokushiya indlu kaThixo ngokuthandaza, ngokuthobeka, ngokuthembela ekubeni siyakuhlangana kwakhona ngobusuku. Ukuba sikwazanga, wanga uThixo anganani de sibuye sihlangane kwakhona. Masithobiseni iintloko zethu ngoku, mzalwane Blair.